Ndakurumba mukwesunevio ndakurumba nchipoti maningi kujokera munganda ya mwami ndilapotero alionse kujokera kuchikombero takukwemakani kukusena konda inka kuli chinthu chimwi kujatikiza ikasena akakanini akonkhe ndi yanda ikujokera ko kulipiyo o nda yakali mbungano mthanzi alimi ayilike nje ndakasola kuyembera alimi chikuoneka ikamuthu ikuyo kujokera hawa arubo alimi ndashoma kuti uchifumo echo chiphati ichi ndi zuva liyakukaka kumweka amiyezi yakuzima mimuni uyaziyo ndashoma kuyopa pamwi ikuzwa kuchikombero echi pano liko ikuya ipo zuva opo awo pakasanzikwa mupulo wa mwana amberere ndilangira chindi echo mulimbo ndapora ikuinda mukanda ndiona eno ndaswanganya imuchisi agabright kunze kuya alimwi wali kundayambira ikuti walili panthu pamwi awa apo pakali ku muswangano wa Kingston apo pakaswaya kuchindi echo nda komana maningi ikupa ambapo awa mbuli kukamboni kufumbwa kusena kupapepe ikuti apa vayimike imanza apo ipakali ku muswangano wa Kingston mu Jamaica iluzutu nya kuya kusule ulikapotu echo nchipotu ndamona kadi lya mposo ya oro ndashoma mwambiriza ikale miswangano yakwe chinda izipe ikusikira mwekwe ya mazuva ikusikira ichiro ndiyeyera ikuti italika mubwa chisambo mwe tayichichitina mubwa chisambo mwe ikuinda mane mubwa kumi amusanu mukwesu Roberts muruziana lino amuinke mukamuhwe mukwesu Roberts ngu mwenzuma iwangu wa munsi alimi mulanda nchopeni wa Kristo alimi ndili masimpe muyo komanina milombe iyakwe ibusiku abusiku alimi iyakwe mbuli mbakombera ibachiswa ndili masimpe ikuti muyo bona leza kapereka kambo ngusikarumamba mphati wa rushombo mukwesu Roberts mukapete alimi munthu oyo leza ngwali mukuperesa ichanguzo alimi mulimo wakwe watantha ikuswa ndaye achindi ndindakasanguna ikuswanganya imukwesu Roberts wakali mukatente kagarangene ikuya mu St. Louis Louisiana alimi ndakali hepe dolopo lya Kansas Missouri alimi ndakali mu dolopo lya Kansas mu auditorium wakakeda chiuno chakumbere ndikwakamana ikuswangana twakazungulika kusule alimi wakali ikuambaula ndakandizika kuli nguwe ngu mwana kuli ndime oryo uli mu makumi one matanzi alimi apopo wakati sena uyo yakuteleza inga waswirira mupayiro wangu wapachiswa ndakayamba mukwesu uyo waswirira mupayiro wa munthu uli onse oyo upayira aha wakatalika kuyenda alimwi wakayamba hawa ndayinka alimwi munthu musongo maningi akwiyo wa koleji nyaka yone ya luzipo lwakulilemeka kwa mizezo alimi ndili masimpe ngu munthu muchenjezu ikaphati alimi uli jisi ikusika kukusena eno oko kwa jisi vaperesi apa vasikumulayirira ikamuzungulikide alimi azinthu mane chindi nakanana ulachiyezezya ipupya alimi muyo komanina nchopeni ndili masimpe alimi apopo eno ndiyanda ikupha ipuyo pulunguluzi kuchontho ali checho imwami wesu chakachita mu muswangano wesu munini ukombete mu Jamaica a Puerto Rico yakali chinthu chiyenzi kuti ndakaunkha ikuya nkhambo matelefoni manji akatambula mulirewo awa ulizi ikuti ifoni alimi ikuinda mukupereka kwa msondo kuli nyanda iminji nchopeni yamasena ayitira miswangano ene kupa ndilanda ikulingwa ikusololera oko kondiunkha ndachiyanda nkhambo ikanchicho ikuti na ndayinka nkhambo munthu wanditumina ikuti ndipore kokuti ndapora muzina yambungano eyo na ikapunga ako ikuti na ndaunkha nkhambo mukwesu Neveo wamba kuti ndiyerede kunkha inga ndiyerede kunkha muzina ya mukwesu Neveo pere ndiyanda ikunkha ichindi jesu natuma apopo inga waunkha muzina ya mwami jesu ikuswanganya ipanthu alimi ndakali lede apulo alimi ndakali ikatede asontho eri kuti chimwe chindi chipora ndilede ibuyo ikusiya kuti eri khambo linyonganya buyo kamene ikangu ikusika kubusena chakuti pandikonzi ibuyo ikulimini inga ndama ikumbi alimi akujokera twakapora muzuva pomwi leyo andime mumamayire ali kumi aone ndikwakamana ikupa mumasena azilobe mu Florida ikamenenu kakajuka konse harimi mmamaire agali kumi aone murosiana gagalega alubo mugosu banki wotu uli lele teguba guno abusena bomwi jifumo jino harimuzu babomwi kandi bora mugati iguzwa ku Kingston a Pietro Rico ogukameneno igangu kokaga londoke debuyo harimi ndagaseruka kuzwa mundege gagajiri kapotu harimi akutana ukonzia ikusika mu Jeffersonville gaganga alubo. Mwabona ndi kuti awa ngu bakitiria muruo na umi nguleza jimui ikusola ikundikwisya abo obo ta ndi jimwisi ndakakomba akuromba zindi zinji iroko nekuba ndakazwa kusinsimuka zakali kutandira 3 o'clock mujifumo harimi mukaintu wangu amurombe imunini ndakalikona harimi ndakabuka urubazu rwaporo harimi ndakabona mwe room party wabantu ngalibungeni abusena bupati harimi ndakamba ikuli bilipo yebo konjira muya akupa abantu abo makadi amipairo harimi wagamba mbubo tata mumaminiti mashonto wakabweta akwamba yebo tokonzi kupa makadi amipairo kubantu abo wagamba yebo wabona mwarumi oyu uyimbi awa ndakati iyi wagamba waliko kuno alimi ndakamba ibantu bonse banda imakadi amipairo amujatirire muchulumanza anu alimi gamba ndakainka kuya kumupa ikadi lya mupairo wakainka kubusana bumwi bumbi alimi mpawo ndakainka kokuya alimi wakaliko kuya kubusana bumwi ibumbi linongoyu uli usule ikuya awa gamba tandikonzi akwaro kubozia ikadi neliba lyomwe ndakamba aha bili yebo tokovozia makadi amipairo kambo kulibusana bupati bobu awa mane bantu bonse barakonzia imakadi amipairo ndakubamba ikulwanina nyomwe abona akubamba ikuchililana ndakamba oh inga ndabweza bantu bonse ikuya ikutainda abo ibali musubusena mbwejisi akubika mumundando akubakombera umwi au umwi harimu wagamba chirikabotu harimu wagalanga irulio elio wakazwa kulindime harimi ndakazunguluka nzira e mburi mbwakaunka nzira eyo harimi ndakali kumulangirira harimi ndakamvwa jwirizwa ikujulu elio lyakamba pere kuchindi eji ndilatalika kukulemya elio ndakalanga elio sena ibona nkamu yabantu balibobo ibali kungirira ikuzwa kumasena onse harimi zina lya mukweso orbert lyakaitwa gamba lino mukweso ore roberts ulabola ikubona ndwe harimi ndakamba mbobutimbo ndiyojuzya imukweso roberts ndakamba nzira njiona ibuyo njakujuzya aha ndakabona mukweso roberts kabora kasamidensuti isiya harimi ahe tenshonto mbuli bing crosby mbwasama aziyaro zipetwa mujuru akuvungururwa ansi hete isia nini alimi ndakalimvi ikubanga mujuru alimi wakalanga mujuru akwamba wabonwa mukweso Branham alimi ndakamba wabonwa mukweso Roberts ndakasukana ijanza ilyakwe gamba yebo jisinkamu yabantu mbotu ndakamba ninkamu yabantu ikukwene mukweso Roberts elyo wakanyona akuzwa inzira bili ndakachita ururyo alimi ndakayeya nkokuli nkoniyo gananina kulimbapo harimi ndakasoreka amasena onse ikujana ibusena wakukananina ndakali muchiyimo bobu chinthu chimwi ansi ikuti tindakakonzia ikubona abusena wakukukananina kulimbapo harimi munthu umwi wakamba aha bobora kuno ndakamba aha yebo tokonzia ikubona ikapotukuya harimi ndakatalika ikudabura busena harimi ndakayeya ejo mpawo ndakamba ichinthu chipati kulindime jakuchita nkulikombya mumoyo wangu lyonse kumbere ilyaleza abana bakwe harimi ndakazwa muchilengano harimi ndakayeya ino eji chayambanzi ndiza chayamba kuti tiyoba abobu na kokuli nkokuli kochiyopeta nyo mwabona zindi zimwi muzilengano takwambiri akusena eno ukanana buyo alimi yebo buyo jiri muchikozyanyo mbuli alimi ndili masimpenyepo nomukapala baibele munachimvwisisya ejo alimi mpawo ndakainka mukanda ndakunembo akukhala ansi kwakaindi kachonto alimi yakali kutandira 3:30 na 4 o'clock muchifumo ndakamvwa ing'onziroko I went back and laid down and I dreamed. Ndakabweta akuyolana alimi ndakarota chiroto alimi chakali chiroto chikamja maningi Harimi bunji kwa nyonse muni si umui wabendrezi Jackmo, muwesu Jackmo, ndaga musiba igwa miaka. Ndaga ya kuti ndagali unkide, umusu angano wabuganze wakugwata amwana iwagwe musimbi. Musimbi utandila miaka ili kumi ajiroba ya kukomena. Harimi ndagalibia umujatila ujanza ili agwe, kandi musororela igukwera igarundu. Jaki munini. Oh, ndaga muhiba iguswa, naga jiribuyo imufwanda unyonka. Harimi ndagari kumusorela kukwela igarundu. Harimi ndagenda zile razio tatwe siyama yake adoropo kukwela igarundu. Gandhi sorela musimbi oyu. Harimi tuwagasila kusaji samujipatu eri waga kala ansi. Harimi mburi bunji weba simbi wakubushiba nini sunu mboba sama imisinshi eo. Nyo mulizi ibanga ilikuwa zeme. Harimi waga sami de umui wa mshobe oyo ya misinsi. Harimu waka weza musinsu oyo munini ikubanga mkuyara akukaransi. Harimu mburi bantuba nini iganji ikulanga umui au umui waka funga manza agwe mburi obu akutariga ikulanga bujuru kumire ngarenga. Aha, jagi ingu musimbi munini mubo tulogo pere ujisi imuromo imupati logo ameso mapati logo amushobo wa masusu asararuga atebedi maningi pere murindu munini nchobeni. Harimi ndagari kukonzi ya kubona meso agwe mapati mulingwa gari kulanga kumire ngarenga. Harimi obo ikutondeze kwa mire ngarenga mbogwa gari mumeso agwe. Aha, ndagenda ikutandira tuko kora tosane ikuzwa kulingwe ikubanga ikulala ansi ikulanga mburi obo akukweza igezu akubika muganwa iyangu akutariga ikunyera igezu aga. Harimi ndagataria kuyeya ino ndijitanzi atala ano kambonzi mebo ndi mwarumi mupati harimi amusimbi o imwani genige kambonzi ndagamba ndirikwete harimi ndijisinka muyabana kandiwe mulimo uli onse atala ano amusimbi oyu mwani genige. Harimi ndagatariga ikunyamuga harimi jindi nindagajita ijwi lyakazwa kujisamu agwamba eji chajito ndesyo akugambo. Harimi ndagasi simuga harimi ndagati igwire ijiro toji osya ndaga eya o ndabuzia ikuti na jamba kuti ndiyo wa na jintu yimwi jioji tiga kulindime. Aha, ndaga eya ikuti na ndaunka ugusora ikubelesia mwye yo wangu wini kabera ndiyo jinyonganya koonse agobo ndiyo lindira alireza. Harimi ndagatariga kukomba, ndagamba mwami saa jiroto jatikizia kujirengano ejo, ibu yo, mujivela jitanzi jabu siku, na ino chambanzi, nikuwa kamana ikulindira wajindi jimwi, ndisa wora muka intu wangu, wakabuki de igale harimi, wakabambi de igale jagulia jajifumo.
Then the voice came back again, and said,
kabela jiri ya kabuita aruvo akwamba, kusumana na kuya ku Kingston elio chiwa ambiro kulindwe ya kujita. Habobo ndiyona ndaka unka ku Kingston harini ba bagarizi isigati ibuwa ne ibuti inga ndiyo baku ya ibuwa sanu ejo cheji hibyo kubulea jalo choto waka jisi. Tandili musongoro go mkubamba na iweze ziankamu ziabantu kambo iganji ngira indiri zia arinchijo. Erebu siku butanzi inga ndamba ikuti twagajisi ikutandira ikumi atobiro o ibantu bagali myanda iri kumi ayobiro uzwa kambo jagazibwa ibuyo ibuzwa bomwe ari ibuzwa bukirira bagatarika basi buzuza ikuzuza mamaire ari one akupana tusamu ikukwera marundu umwisi kuzuza inga wazuza kwa maora one ari mpao waregera sikuzuza umbi umwi ikusumana na ikukwera ijirundu. Harimi busuku bwabiri wagali ikutandira ziulu ziri isiyo sanwi. Harimi busuku bwatatu wagaherwa gusiga kuziulu ziri kumi aziyo sanwi ndiza makumi obiro. Harimi kwagabora ziulu zya ziulu bagabora kumwami. Harimi jirengano yagali mbungano nini musimbi wagali nagalindu imwana buyo harimi ejo jagali kwamba kunagalindu kwambungano. Harimi zibera siyo tatwe zama antolopo atala agarundu agali masuba otakwe ngendiyo kutauga. Harimi kutora mbungano inini ya nagalindu iguinda umurimo wangu iguzwao poya gabede atala ilogo muzintuzi yareza igusigira wakasunganya igasua gonse. Harimi o bagutausi abantu barigo gabalida akukomberesia akusungirisia busiku buyo na ubiro alimwi vasiruthwe vadoropo twakaenda kuzwa kusika ku Puerto Rico buya twakasuanganwa ikuzvitirira ikuphati ule alimwi aziulu zyaziulu vakazurwa munzira ikusikira kwakayerwa vanthu vayandisi vamwi vakaboora kumwami Jesu vakali ziulu zyamakumi one ali mukukuinka ndashomanda inga ndaamba eji umbungano yangu ini pere tandikonzi kucicita anze kubuleya akusena awo vanthu vakung'anda kopatawo khambo ndiza chalangwa kurupira pere ndi jisizina lyamuvetesi ano akapera akaphepa oyo wakapha mupandi cindi ino twakali kuzwa phoonya ano ibakwe apaperesi ibakwe ali minda wa wakamba twapachokwe mukasuwa ikupa pakuthausi pa ndene wakamba cindi ka Billy Graham ni pakasuwa kusiya ikasuwa ibuyo calino alimu wakamba twakajisi imusuwangano wapulemu wakamba pere Billy Graham wakatuletera piyo makani mabote ngaonya ayo nge twakamva lyonse wakamba mphawo twakapachokwe ikupa apa Roberts akasuwa wakamba alimi pa Roberts vakatupha musuwangano muphati wa mazuba otathwe pere ikamba mali akaperesedwa akali manji iloko muhotela kamba wakasiya nkongole ya madola ali ziulu zili makumi otathwe aziosanu ikwa masiku otathwe a mali akaperesedwa muhotela wakamba mphawo pa Osborne valiko ano oyo wakali imuzike muphati wa Kristo pere kamba cindi pa Osborne ni pakazwa wakaba kuchompa kamba chakaponeka mbuli ikuti zinthu zyonse tiziyakaliriwo pere kamba twakapona mumusuwangano uyu kwakanyina nchokeni munthu uli onse achimumbiri kumukwesi Branham ukukombera pere kamba mumusuwangano niyakamana twakaliunga twapweza mikuli ya myotokala ya ziuno zyakaindi ankhori zyakuwanya azinthu zyonse ikuzwa munkhamu ya bantu wakamba tanakali munthu kucindi eci lezi wakapoora kulindiswe wakamba ndakamba muthalangiriri miphayiro yangu pere miphayiro yanu anze awo amulike manza anu ali umwi aumwi amwi ndakali kunga vareta ndiza ikhumi apapiri na vopiro achipumbiri alimwi cindi ikuziva niwakali kunga waseruka ipanthu pakali kunga vakwiyira puyo twakakhala mu hotelo yacimo cane akubhadhera konse kwa mali akaperesedwa eso eni anyendo irwesu nyepo mwakagwasiya ikucita echo iwanu akwakhumi ikwanu oko khomweka ndithumina echo cicakacicita alimi ndi anda ndinye ikuziva kuti ikuzwa kulichonse echo muli cisicipera anchicho alimi mukuzuva kwapulemu kuphati ipucipoora leza uyo mupha kulumbu ibwacho amwapona nyepo timwakerede ikuti munthu kobe wainkha akucita chinthu chimwi mphawo nyepo mwapona cindi munthu ayozwa balayeya ikulekerezedwa ikuphati leza watusiya leza tasipe uli andinywe lyonse mwapona ndi nyepuyo ipanji muli nchicho muli chonse mbuli kufumbwa imunthu leza inga waperesya munthu kumulimo umwi pere echo tajambi kuti oyo munthu ucisinguzo ali leza ngulushomo kwako iwini muli leza ali pakali kunga painkha kuya munthu kwacikala ithwa mahwiri tunini twakaindi ikuti pakali kunga vabweza mbuli tukocikala twa mahwiri twapana alimi akugwera akulazika ipanthu ali nkhako akupakunkhulisya mukati alimi cindi musuwangano ni wakamana tonse tuzira twa muzindanino twakali kunga thathukwa ipanthu pakali kunga painkha anthu omwe amyotokala akuzumanana ikuyenda chakufambana munthu kwacikala twakaindi tunini aziuno zyakaindi ziphati amisako yakulwanya athulo twapana amaro alimwi awo ibuyo pakali ikuzwa buyo akuzisiya khambo kakuti busyo bwa mwami bwakaliko echo ncho tuyanda kupona imunthu thawo muchimo mphawo leza uli mukuzvitirira mukujokera ikugwasya buyo eno eifumo ndiyo kanana maminiti masyonto alimi ndalomba ibalombe ikutalekera tepu mazo otatuenda soleka kweya yanguzu ino ndiyo kanana nzi ali muchifumo chino ndandithanazwa ndamva ikuchenjezegwa ikusinizeziya nchopeni mumoyo wangu kumbungano alimi ndapaambira amubweze tepu
ere mutaregere kuti asambarwe.
But before we do this, I'd like to give you just a little
pega utanawa kujita eji ndi anda imupa ibuyo ibugambo nibo nini obobunga wamugwasya wakandigwasya twakaunka akwendo wakuzera rwamazuba otatwe leo ajini akwangu amwana wangu murombe ilipo amuka intu wakwe kunselero kumulongwe oyubora ikuno kuchikombero ikuswa kunselero kuGeorgia alimi vakatujosya mubusena bumwi bwachirobe tandizibiyo awo pojakapede eno munsi awo kuchobe na jintu jimwi mbuli ejo tandizi izina baro vama India vaseminole ndo vakakupha ere nekuba twakalima maile imanji musure alimi oyu umukwesu Ivansi munyina wakwe ngusizibi alimi muzeri wanswi mpati elyo wakajokera mumasena azirobe miyezi mishonto yainda alimi vakalijisi ejo chovaita kuti inzoka ijaya ya muburongo alimi inzoka ijaya ya muburongo yakamuruma alimi ikapona buyo kumphera arwara iburu kwakwe kwakazimba alimi vakamutwala kumadhokota elyo vakamuyasa musamu wamanyereti zinthu ezyo zilajaya alimi valijisa inzoka ya mumanzi zinji ikuya akwaro inzoka ya mumanzi minyengwe zinyama zilimbuli intale zilamfu ikusira tukokora tuli imakumi obire alimi uji ndinthu wakali ikuzera ndakadya imuswi mphathi iloko oh wakali buzuba inchobeni bwakuphumuna akulibotezya alimi wakali muphathi iloko jakuti ndindakakonzya ikumugwisa ikuzwa mumanzi alimi wakahororwa ibuyo ikarobo elyo wakazumanana na wakalyangurura ilwakwe alimi twakajisi ibaswi ivanji ikuthandira imapaundi alimya mwanda amakumi osanwe amuswi muphathi alimi aba bamwi bababa ikulema mapaundi akubwene alimi ikuzwa mapaundi one ikusika kuchi yuroba alusere alimi ndinakadya umwi oyu muphathi elyo wakasupura alimi ndakawala alubo alimi nda ndakadya umwi undi ukuthandira ikuba mapaundi ali chisambomwe chiroba alimi ndakajisika samu kalamfu ako nkoherede ikujathirira athana lya mathu amphana alimi mukwesu Ivansi wakajisi twakali tetede toonse ikuzwa mukuthwakwayira mumanzi kambo ngu zilambwa ibuyo alimi wakali samu ndi mabusu akwe akupheta imawulu aburuke kwakwe elyo wakali khede abusena ibunini ibuyumu ikubanga kubanga nkuyumika zisani zyakwe alimi wakabona nswi imphathi ibumburuka onse murusamusamu alimi ndakali ikuya ikuthwakwayira ikuya kuli nguwe wakati kaindika shonto mukwesu Branham ndiyo ikwezera nduwe alimi wakazuza kuzwa awo alimi ndakamukwerera mujuru ndashoma nswi yakanafafi kufwa kayirede murusamusamu alimi wakazuza kuzwa ikweyo ibweza alimi jindi nakachita wakakwira elyo ngoyo wakajokera inzoka ijaa yakamuruma alimi twakalanga ali nchicho alimi wakali tudindi ithwameno mukuwulu kwakwe awo inzoka ijaya poyakamuruma alimi yakali kuchisarokomane imisozi yakali mumeso akwe kamba wakali mvuwa mbuli ikuti mafuwa akwe akalepuka ibuyo alimi pawo mphotho wakapede mamayire manji ikuya mukusena kwachirobe munthu muphathi kunyamuna alimi jindi inzoka yakuruma ulachiswaroko mumaminiti mashontho mane inga ulafi ibuyo kufa alimi leo wakali imvi kaliko alimi chinthu chimwi chakabora mumuyeyo wangu yebo ujiri ileza alimi nakachiri kujathiride ikuwulu kwakwe akujathirisisya elyo oto tudindi tuphathi twameno muyamukati awo nzoka ijaya mpoyaka mukwempha ndakavikamanza angu abusena awo akwamba mwami kulilembedwe mudzwi ilyako layo lyataula amithwe ya nzoka atupanze alimi takwe chinthu nechipa chomwe chiyopachisa alimi aji ndi chiyona ibuyo ikuchisa konse kwakamana kuthende ilyakwe wakasama mabusu akwe elyo wakazera imfi ibuzuwa konse twakanjira ibusiko obo akubambira ikujathikiziya nchicho vakamba yepo nchipotu uyinkhe kuli dokotera wakamba ikuti naleza wandikwapirira kusika obu uyo ndipamba ikumwi ikwanzera twakazera imswi kwa mazuwa otatwe vakanyina ikuchintha
wakujiswa nukujea leza ujirireza ulabamba jishomezyo jonse alimi kuliko onse igwa mulimo wangu hejo ncheji ndi jitanzi nchenda kasora ikubona leza gabora muguru mwa igwa nzoga kambo jagari jindi jitanzi chenda kasora ikuba ajogwe ikuombera muntu umwi iwakarumwa nzoga
Just let you know that he keeps all his promises.
Gumuzi byabyo kuti ulabamba zisomezo zyakwe zyonse alimi machu akwe mabotu alimi ngawini. Amen. Amuyeye miswangano masiku sunu abwatatu obo bubora alimi amukombere muntu umwi eno oyo uyanda janchoveni kukomberwa oyo ndime alimi amuyeye amukajanike kumuswangano wa mukwesu Roberts jindi abora kudoropo alimi mukateti jikombero jali kukuchuzya ndakutanama kubara magwaro ndi yanda swebo kuima amatende esu kwakaindi kashonto alimi ngakutakwe ikuimba kwazilimba atuimbe kuyoka imboka nini na tobiro kwa jimbo eji jaga indi chabulemu chambungano rushomo irwangu rulanga kujuru kulindwe kulikapotu bantu bonse kanjire mpao andine eno elio atuka inde alimi utayei obo mboli mukuimba kaimbe ibuyo kubulemu ibukareza sa inga watupa musolozi alinkago mukwesu neve
Tu somo anga duwe gavere kavari mufoto
Amitwe sugi igoteme, ndianda ikubara ikuzwa, kumarembe asetegene a Bible, musarari Matayo, chapter 7, agampango ka 13, a 14, alimi akube kuti mwami ayungizye, zireko izyakwe, zyabuhubi mbuli mbotulibara.
Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate,
amungire mumuyango umanigide, nkambo mumuyango ukwazeme, anzira mpati, Njitona ikuru nyonyogo. Kabera abo banji. Banjira muri njiyo.
Because straight is the gate. And narrow is the way which leadeth unto life.
Kambo muryango umanigide. Aipatide njenzira. Itola kubumi. Kabera abo. Ibaje mbebayo ijana. Atugombe.
O God who brought again the Lord Jesus from
the dead. O leza. Oyo wakaleta alubo mwami Jesu ikuzwa kubafu akuzwa kujumbe alimu wa mutura kulindiswe chifumo chino mbuli chituzyo jumi twatura bumi bwesu chabukombe kulindwe chabupya amizezo eyo njonga wabikira manu ilogo kulindiswe Ujendi nito kajiri basi zibi katu fide mujibi amumirandu yebo agatuma mwana wago simuzi ya ruarike wagapegwa mujimu jamubiri wajibi iguwa murungo wazibi Yesu oyo utagwe gambo igu pengela bala mirandu igu ti ayanzanye ndiswe toonsi alubo muruswa nano anduwe
no. God, if there is sin in our midst this morning,
Alimi oleza igutina gurejiri agati gesu jifumo ino jinto jimwe jigonzia igusintira muya usarara igusuwa kukutuletira murumbe waleza umyoyo ya umi aumi wesu twalomba ejo jabubombe mwami yebo tujatire mirandu Yesu. Tusanje aburo wa mwami Yesu walo tulihi mulirwesu tatuli jintu alimi twaliamba iguti tatuli jintu pele yebo ulasalala yebo uli bwini yebo nduwe bururami yebo uli gasensa kagonya garuse alimi twagalaba jabubombe awo sunu mburi bantu bauside.
As the testimony has just went forth.
Bule bugamboni.
From Jamaica
kupegwa iguyo. Iguzwa ku Jamaica. Aguzwa ku Puerto Rico. Alimi ogo. Koga berega mirimo mipati bobo. Oleza. Ngo yitondezyo cyagubora kwa umwe urureme.
How you delivered Brother Evans from the poison fangs
of the. O mbaga ngurura imugwesu. Evans iguzwa kumeno aja anzoga. Eyo. Kambu wakari mushomi, yomachu ago lionse ngabwini. Dino mwami tuangurule guzwa kumeno arufu chifumojino. Awo sinkondo, taturuma, akutubika musamu ujaya. Legera ibona iliago, liago ponya chifumojino. Mwami uzuzia, nyu ya Yesu alimi tusaraze ugutarura magwesu. Woponya burwazi bwa mibiri yagunyama yaganyunga nsigwa igubagabo tu unguzu yasinkondo bonse bari mu busyo bwa buleza agube kuti baponesegwe kana nagulindiswe lino gwinda muti iryago lirembetwe mwami igutaziba ejo jagwamba pere yebo uyojipa harimu yebo tuyenjeze mwami agutupanga bari bambiride kugubora iwago kambo twaromba eji Musinaria Yesu, Gugambo Igagwe.
Amen. I'm always
Ndira yerwa lyonse ashonto kambo ndirindira lino ari mwijikoro jya nsondo ndashoma jazwa. Pere kuliji ntuji mwi kujatilizi anchi yo, jindi ndabora kunganda, njiri wabu yo, iguti, njira aji ndi jinji. Nyo muri hii, tuli mugu binda, igunji, maningi, munzira ili yonsi, abobo, tuyo shomabu yo leza.
Our Lord was giving this stern warning to the people of his generation.
Mwami wesu wakari kupagu jenjezia kusinizizie ogo. Kubantu banziara ni yagwe. Ibantu bagali basi bugombi irogo.
And he said, straight is the gate. And narrow is the way that
Barimu wagamba muryango umanigide. Ayipatide njenzira. Eyo itwala kubumi. Arimi mbaje ibayo ijana.
Now that wasn't because they wasn't religious.
Dino tiga gali gambo kakuti tiga gali basi bugombi. Ibagali basi bugombi irogo. Harimi nkambo igaguti, daga shomete mumbungano, amutu yanza tuwabu zumini tumui, atubungwe. Harimi bagali zumini te igusiga kujimo, murireza. Gagali kwe yaguti zintu zionze, siagali gabotu. Kere wagali kuba ambira iguti inga kuyoba ibaje abo, inga ibayo njira. Harimi ndira era jifumojino iguti na, tinda gonzia, ugozia nisianzira ni eo.
See, it was at the closing of the Jewish
Mwabona jagari kujana kwa bubanze kwa majuta. Alimi wakari kwamba busule ulizimizi andeni. Alimi amamanino andeni. Ama banze andeni.
I was telling them that the very thing that had been done in former dispensations.
Arimi wakali kubahambira ikuti chijona ejo jakachitwa mumabanze imatanzi jakali kuchitwa kunemboli apo. Arimi vakakachirwa ikuchihiba. Arimi atubone zimwe za zinthu ezo zakali ikukanana azyo.
For instance, could not believe that God was in that man.
Va, iku pamukozi anu, tiba kakonzi akushoma kutileza, wakali mu muntu oyo. Ejo, jakali jire vyo jipati maningi ejo, choba gere deku tanta. Jakali ijakuti, mbobu ti waro, mbali muntu. Pere, wakali panga ileza iluakwe.
They could not see how God could dwell in human flesh.
Tiba kari kukonzia ikubona oboleza mkwa kakonzia ikukara mumubili wabuntu. Alimu makaro onse, muzi indizi onse, lezari onse wakakara mumuntu.
Man is God's agent. And every generation, God's
muntu ungu mwimi nizi waleza. Munzara nizi onse, leza ulagana na kubantubago ikuinda mumilomo ya muntunsi. Ula salari onse muntu umui na jintu jimui ejo nchagonzia ikuberesia. Halimi waga amba gulimbabo mburi muguba jifumpu jiribobu. Ujatikizia Abraham.
He said, told them, if you call yourself the children of Abraham.
Waga amba, waga bambira ikutina muri taru wanukuti bana ba Abraham. Abraham uso wanu, waga bona ibuzwa iguangu halimi. Akukomana kububona Abraham musinsimi.
And no doubt that Jesus was referring to that.
Halimi kakutakwe kusumbauzia ikuti Jesu wakali kuamba kulimbabo ikuti wakatondezia kulimbabo ikuti wakali Mesaya. Hambo jitondezia Mesaya jakali kumutobela.
And it had been that way through ever.
Halimi jakali mujirengwa ejo iwinda munzira nizionse ikuti jitondezio ja Mesaya.
But yet him making himself
Pele nekuba waro guli panga ireza iru wakwe. Imesaya wakwe. Ejo jakabarebia. Tiba kakonzia ikujungwisha. Inoji indi Abrahamu waro ngoba gaita ikutiwisi wabo. Na kasuangana ireza. Wakari mububiri awaro.
Because he eat the meat of a calf.
Kambo wakari ya inyama. Yamunamani. Wagari ya jinkwa ajamaira. Akunywa mugufa abata. Mubusio kwa Abraham. Harimi neguba wagari leza. Abraham wakamuhiba leza. Akumuita kuti Elohimu. Uli ngu Jehova singuzu zionse. Imuntu gasa midezi sani. Arusugo amubiri wagwe. Harimi wakakara munsi ajisamu. Ikuteti ayuse. Agulia nyama, agunyo mugupa.
Then those cold, cruel-hearted, selfish
Kaberaba juda abo, iwa mioyo, yarunya, itontora, varianda, varurami. Tiba kakonzia, igumushoma, iguba, mwana waleza. Alimu, aguita Abraham kuti wakali wisi wabo.
And he was letting them know that he was doing the same thing.
Alimu wakali kulega kukazivya kuti wakali kujita zintu ziziona mumubili wagwe ezioleza ziaga jita mumubili umbi jindi na agaswanganya wisi wabo.
Abraham
alimi Abraham wakajishoma elio tiba kakonzia ikujishoma. Nyewo mwabona jindi Abraham na agakede munsi atente iliagwe kambo wakabamba ikusara. Alimi kusara ogo uraretua kumbele iliabantu boonse abo ibazi yagwa munyiga eyi.
The tree of good and evil.
Iyi samu yabubotu abubi kirebi kidwe kumbere yabantu bonse. Harimwe jindi lota mucho wawe abembezi gabo. Gagatarira kugasyanya kujatigizya masena. Abraham bagari imuntu rureme. Wagamba kuri mbabo. Amulege ibuyo kutabinzwa ngano agati igesu. Yebo sala ibuyo inzira iyago yagunka.
Place comes into every believer.
Obu senakurabora. Mubumi wambashomi bonse. Alimi bulikumbere iliano jifumojino. Alimi bulikumbere yangu. Rota atanaga shoma kuti uyowa. Pere wagenda galangi de kusodoma ogo zintu kozi akari zitetete alimi kuri zindi zinji ziyaku teti tulanga iku nzira mtetete ndiyo njira mbungano ei hiri bobu bobu alimi nyebo mwabona wina mtu uyo amba kufunga jintu igurwana njio kamba ngombungano mpati maningi mutoropo inzira mtetete zindi zinji tulajita ejo jindi tulirubite.
Remember, if you follow Christ, you will be hated by people.
Namu yeye ikutina mwatobera Kristo, muyosura igwa abantu, kambo bonse abapona ibunariza, muri Kristo Yesu, bayofwa gupenzekwa. Arimi kuti mwabora kuri Kristo, tamugabori ambungano iri yose nagabungwe garigonse, nagayanza, igabusumini garigonse. Nyo muyobora gwinda guburowa, eyo njenzira iruzutu, yagunjira.
And you cannot bring the
Arimi togonzi kuleta umwi anduwe uyobora olike agwima aguliambira rwago igwini agushomo irwago rwini togaenderi mu baba wali amwembezi na arushomo rwabanyogo uyobora mburi muntu alike jindi wabora gulireza. Arimi zindi zindi tulapanga kusara ogo kwa bufuba fuba. Ino kutilota jindi nagabona iguti zintu zionse nzitetete. Wagabona ogo wagari imari manji ampuo inji. Kambo wagari iguno iguyoba mwenzu amutu musongo uite agunji wa saikoloji. Arimi na kukonzia igujita zintu zimwi arimi neguba igabambite ibugombi igwagwe. Wagaeya ndi jisirushomo murileza erio ndio inka mserero musodoma arimi ndi ndio panga imari amwi atala arimi ndio ba imutumu pati ndiza mugamba usimubotu. Mwabona muri jisigu sara igwagubamba arimi mamembara bari jisigu sara igwagubamba arimi ndio unka mserero gumbungano ei imwi awo. Oh, bantu, gonse mudoropo baera ei kuti, geinda, kambo nzi, muendelezi wa doropo uzurirwa kumbungano ei. Ino inga wazurirwa kumbungano eyo, yagali imbo tulogo, pere neguwa ulele de ikubete kumbungano eyo, abantu bayo iwinda kumagwaro. Zindi zimui bala unka kambo, ngunzira yampuo, ibantu, basama igabotu, aboba unka. Igumasena amwi, arimi mpao, potu bamba, iburubizi, igwagu gagirwa. Dino amwi hibe eji, arimi Abrahamu, jinturuzuru, chagari guonzia igu jita, chagari jagutora, igu sarai guabiri. Arimi zunizi, igu sarai guabiri, guriga botu guinda gutanzi, igu tina guatorwa mburi obo. Amubone, teja garampa jindirota na agabona doropo pati. Tana agabona muga intu wagwe gasanduka iguba chirundu jamunyo. Noguba tana agabona imuliro guumpa doropo. Pele Abraham waga tolanzira abaje ibasampa urwa bamwami waga kara munkanda. Arimi neguba ino kuti Sara na agamba iguti lino amu yeye. Sara wakari mwanagazi mubo tulogo munyiga yonse. Takugwe mwanagazi wakari igwebega mburi Sara. Iba ntubo onse, ibaga mubona, ibaga likumuyanda. Lino obo mboya gari kunga, jinori jitetete kuri Sara igutara imushobo oyu wagu Sara. Pere waga Sara kukara Abraham.
Oh, women, don't let the devil blind you.
Oh, no banagasi, mutalegeri diabolosi, kumofkazia. Mungu babasi mpuo, agunjira egi, aejo. Amukare a Kristo. Kambo ora aliasiga. Igunyo nyogagu pati, gurirete ambere. Igu bi, igu inda. Sodomu agomora, wajisi egi. Sodomu agomora, ziorumbaisi, guaguri inchijo. Ino kujindi Abraham naga tolanzila eyo njaga pekwa areza alimu waga jisinyiga ya muzuga mshonto tanagari siku zwitila nukujea hile neguma wakari kuchi kintujomwe wakari kubelegele areza alimu waga shoma ireza abobu kusubabu mwi mpao wakabora iba ntubo tatwi elio boonse bagari aru sugorunji inchoveni akabaga tete elio Abrahamu wakari wagusa kambo gambabo wakamba amule akukara ansi munsi amubanga Iwaka indi ibuyo gashonto. Ali mujindi naga ingwi awo. Gamba ura kulimbabo. Waka hiva ikuti. Tiba gali buyo bantuma hiyidwe. Ikumubandi wabo. Ibagali ibumbi. Ali mi Abraham waka unka ibuyo chata munamani elio. Waka mufunda elio. Waka lalila Sara ikuti apange izinkwa. Aguli bambira ikuba sanina.
Now remember, two of them were angels. Angels in you.
Ino amyeye bobiro bababo bagali bangero bangere mumubiri wabuntu umwi wabo wagalireza irwagwe
and the one that was God
harimu oyo umwi wagalireza wagafute tesule iryagwe kutente harimu Sara wagakara mutente ndirabo turagubona mwana gazi ikubamba ikusena kwagwe muri obo ikutari kunka agwambira mwarumi wagwe eyo jakujita harimu jindi yonse muntu umwi bulabora abusena. Hele waka kara mutente, tawe kuzumba uzia ndiza ikusanzia imichiba na ikujita chintuji mwi. Alimi umwi oyu wakari ileza, waka sumana ulanga gonse kusodoma, alimi waka vambira. Ejo chagerede ikuyojita. Hele wangeru wabiro waka seruga mugati mwia kuyoga mba ugamaka ni mabotu. Hele umwi waka kara musule, oyu wakari umwi wakari ileza.
And he said, I'm not going to keep from Abraham.
Eri wagamba tandikosi sama sesege kuri Abraham ayongendizi kambo uyoba muswana wanyiga.
Oh, we got a right this morning, church.
Oh, tulijisi nguzo jifumo jino bungano ikuhiba ama sesege agubora kwa mwami.
Blessed are the peacemakers.
Kambo barajorwe basi kubamba irumuno. Bazoitwa kuti mbana baresa. Barajorwe abo bafanzara. Anyota bazokutisikwa.
Blessed are the pure in heart for they shall see.
Barajorwe basarara mu myoyo. Kambo bazo bona resa. Barajorwe basi rumuno. Kambo bazogona nyiga.
Then if the church
kabera ikutimbungano yale zamumi irerede ikugona nyiga. Wina masese gasi sitwe kuri njio. Bose tata kwa ndambira ndamwa ambira nyobo wagamba Yesu eyo tibaga gonzia gumushoma abobo mumasuba agwa Abrahamu muri mwagali kutondeka kuri mbabo wagamba kuti muri Abrahamu mwagali ibambaura kuri angelo arimu wagafutete sure iryagwe gutente eyo wagambira Abraham kuti uyo muswaya amwana eyo Sara mutente wagasega eyo wagamba kambo si Sara wasega ino wagari kutondeza nzi kambo si Sara wasega agari maora mashonto buyo gakutanaba runyonyogo jindi ejo neja gajitiga gakutana babuyo runyonyogo oyo muliro wagazwa ikumajuru akumpa joropo eryo jitondezo ejo jagajitwa harimi Jesu wakati nyevo mularubira uli bamai bapati ibazi ibugombi aziyabuleza ujisi jabugombi ogo mamilioni nchobeni kobagari bashomi wakati nyevo mularubira mukuta ziba imakwaro neziba nguzu zialeza. Unzira nimburi eyo, abo bantu baga isi kwa igabotu. Abo baga libasi jigoro basongo. Eyo, baga lera mbungano. Jindi imwana anaga ziarwa, wagari jintuja mbungano. Yebo, wagere deguba mu Israeli. Maziba ari osano awatatuwe guzwa kukuziara wago. Wagari ruparulo, eyo wagari mu Israeli. Ikuzwa kumatari giro.
And the priesthood came from the Levites, which were trained to
arimi bupaisi bagaswa kubarevi aho baga isi kwa kuinda mumyanda ya myaga mumagwaro baro Jesu wakati inyebo murarubira mukutaziba magwaro bakanahi mubugu iliabo beni akwiya bakalikisi ikuinda ututikizimu itwabo bakalikisi ikuinda murwiyo rwabo beni rwazia bugombi. Pero Jesu wakati nyebo tamujizi, ima gwaru agwaro tamuzi inguzu zialeza. Ikuti ni mwaga muziba Abrahamu, nyebo ni mwaga ndihiba. Ikuti ni mwaga libana ba Abrahamu, nyebo ni mwaga ndihiba. Kambo Abrahamu waga kumbana, jindi nagabona ibusuwa gwangu, waga liugwene ibusuwa gumbere. Jindi ni naga ima gumbere iliagwe, inga indi awo, mumubiri wanyama, akujita eji, waga hivakuti ndagari ndime, elio. Naga ndi itaguchi Elohimu. Pere mpawa. Ndajita yintuchijona kumbelelianu. Elio nyebo. Mwandita iguchi. Beze pule. O ingabamba. Tulijis Abrahamu. Ulitata wesu. Mwita Abrahamu kuti uso wanu.
He said, we belong to the church.
Wagamba kambo nzi tu. Tuzulirwa kumbungano. Tulijisi jabugombi. Tulibantuba pati. Tulibantuba reza.
Jesus said, you are the devil.
Jesu wagamba nyebo. Muli diabolosi. Nguso wanu. Sa ingandagozi ya nisya nziarani eyo. Kuli imwi eyi. Sono njindi niguli mamilioni nchobeni abantu abo. Bamba ibuna Kristo. Abate zigu jatikizia reza ibuinda. Muna potencho. Mwanga wahiba igu jatikizia surumamba. Mwami muna egepita. Kuliba arumi abana gazi sunu. Mamilioni nchobeni. Abana Kristo. Bari amba. Abo. Batamini na Kristo. Tabezi imula mutanzi. Wanguzu ziabubuge bagwe.
Never tasted his goodness.
Kabela tabanagula bila ibubotu bagwe. Tabanahua inguzu ziagwe. Meso abo alofwe degubwini.
Said you are blind.
Gamba nyebo muri bofu. Basorona bofu. Sena, igutina, mofu, wasorara mofu. Sena kuhonse, tabago ita, mujirindi. Pao baga ea, tuli bana Kristo, tuli bazumini. Tuzuriwa, mambungano, maremu, ilogo, hayo aligo. Bamarabi, ibesu, basi jigoro bapati, baga isi, wagabo tulogo, ibarigo. Harimine kuba Jesu, wagaba ambira kuti, tibagazi ima agwaro. Mubone oboresa, wagaji sisa, iguzwa kumeso, aba songo, aba simanu, aguji obununa, kubana abo, mburi, bayo iya. O nguzuzi pati, abu pati, gampatira, igwareza, obo, mbwari, mubotu, kulibabu, abo bayanda, igwenda, jagururama, gumbele yagwe, tagasi sijintu, chibotu. Harimi kubona buzuba iguti jindi jisi Yesu, niga Yesu, yabija ajintu nchijonya. Jesu wagali kuyanda kuborora jagururama. Nagamba o Abrahamu ngutata wesu, elio, tuyoba mugulemu, mutaribili kujatizia ejo kambo, tushoma murireza. Tuliwa maiga pati, harimi tulashoma murireza, harimi tulaisi abantu. Harimi ndueni yebo, ikubora gonse awa, ajitondejo jaga indi, kinini, jamaga ni asisidwe. Agusora iguji itaguti, leza. Iye wotoriji ntupere, veze pule. Mbobo mboji bete, bagari jisi, tuyanza, ituwabo, tuwabu zumini. Agabu ngwe igabo. Jesu wagaba ambira, nyebo ndinywe diabolosi. Amuji eye. Alimi inganda kwa ziani sianjarani, eyo, huli eyi. Sunu, jindi, notu jisi, mamilioni, ibangi, mambungano. Tule jisi, magumi alizi uru. Alimi leza, ulabu uransi igukara. Mumbugano yagwe arubo. Agujitazi ntunzi jona ezio, ziaga jita iguya. Iguli wambago wagwe iguba, mbobu ya nguwenya sunu, abu ya miaga. Halimi vantu balaji futatila, jagu talega, bamui igutibabe, basi mpuo, bamui, iguba gasia, igupanga, igusara. Jilasu ngrizi kwa guvantu, yebo, werete, igupanga, igusara. Togonzi kutaba, nkosulibwa, yewerete guamba, iina, pepe. Yebo toga siji jazio ejo, boli muntungonya, mbonji demugati. Yebo togonzi ujijita, yebo ulichisi igusara, wagupanga. Kwa kupangila Kristo, kifumojino. Yagari wea kutizi ntuzionse, ziagari guzulirwa, umbungano, inga ziofutua. Jesu wagati, muliango umani jite, haipati je, jenzila, elio mbaje vayo ichana. Ani mujenye yojifumojino, numbungano. Amuja njere, jitoraji indi sunu, muburura migwesu, wagulipanga. Ziarani, ijisi, zionse, yagu upaupa, motu ponamo. Iwola yaguti, jindi varumi abanagazi, balaima, mumamungano, amuzuno, yama puranga zilamfu, aguimba tuimbo, itwareza. Aguzo mumungano eyo, agufeba misanga ya chongwe, agunywa mawisiki, agunka uziziano, agupone na inyiga. Aguamba kudana igubi, jiguaji sapi, aguli ita iwa boguti, bana Kristo. Jindi baarumi abana gasi, niba gonja iguenda, iguzwa gumbungano, aguzwa gumbusena, iguanguzo, ziabubuge. Abusena a wajitonde chijona ya Mesaya, pojiri muguenda agatigabo. Agutaba jirenge ijipia muri Kristo, urijentu jimujirubite. Jindi mitende, no igonja, iguju umina mo pompo, aguzwa gumkomwe, igusiga. kunkomwe kuyagogu agoguya ikuswa musyogo kyajanda kyakunyika kumashaka mapya lologo akunyika kumusanza lesa ulachituma elyo bantu balachifutatira ijakutaleka pawinga twambanzi inunga twachitanzi tiyonye na kujogera kumagwaro ogo pakamba imuryango umanikide ayipati denje nzira elyo mbaje ibayoyijana
He said, as it was in the days of Noah,
mburi mboja kapete kumazuba akwa Noah,
abo mboji oba,
kukubora kwa mwana wa muntu. Amuswirire, mumazuba akwa Noah, nyika yakakhalwa ibantu, kutandira mburi mboji pete sunu, sayansi yabo yakali kuyinda Yesu, bakayaka mabwe azibumbwa zyazilenge amapiramidi alimi, bakachita zinthu ezo, zotutakonzi ikuchita sunu, ibantu basongo bapati ibayindiride.
And remember, Science says today it's 1 minute.
Amuye science yamba kuti sunu.
It's 1 minute.
Guminiti yomwe gakutana ma akati ka masiku. Guminiti yomwe inkorogo gitana uma. Awo ralini. Girindi rekuinda mbotu yeya. Ndirachoma ikuti ii. Shoma kuti muya usalala uyobizya eji mumiyoyo yabachomi bonse. Mburi mazuba agwa Noah.
How many were saved in the days of Noah? How that generation? Eight.
Mbanga ye baka futula kumazu kwa Noa. Iku suwa munziarani eyo. Ilusere. Lusere kuswa kuma milion imanji. Waka hamba. Abobo. Boji oba. Mukubora kwa mwana wa muntu.
And as it was in the days of Sodom.
Harimi mboja kapete kumazu kwa Sodoma. Abobo mboji oba kukubora kwa mwana wa muntu. Iba inda kumagumi azioru. Iwa karibo tatwe ibaka futulwa. Yebo inga wamba kulindi mempao, mugamba usi, ino kuja tikizia zionze ziulu, ziabo, baya, bora, angwe, ino mwesu abo, baga bambwa iwinda mumaziara ni imanji.
Ndiyo kamba kuti
na magumi ababiri, bayozu wa munziara ni ee. Muliango umani gide, aipatide njenzila, ee liobaje, bayo ijana. O ndile zima mbungano, ejo, chamba, ikutina waremja izina lyako mubugu, elyo, yebo, wabamembala, eji, yebo, kuligabotu, takukwe imagwaro, alibobo, mburi ejo, ikutina zintu zionze, gazi kisimasi na azio, mubugu, amu, mumbungano, kuyoba mapilioni, ama pilioni, ama pilioni, zintu zionze, zionjira. Kukuti yonze mishobo ya miuya, iyoba mugati muya, alimi mishobo nzi, wajimo, ijuru, murioba. Ujiyaya eno, mburi mtu umu inga wamba kulindine, lino lindira, waka kaindika nini, mwesu prenamu, ndaba andaba, nagaba mkwa gaba ganana mumyambo, ndirizi bayoji gonja, eyo tajambi kuti bayoji gonja nukujea. Paulu wakati muba korinto batanzi 13, nekupa kuti ndaganana amyambo ya bantu abangero, eyo kandita jisiru ya ndo, tandiri mtu pe. Oh, ndaka unka kumuswangano, wandaba andaba. Oh, wakajita mirimo, mipati miremu. Ndaka mubona, gaba mbabofu ikuti babone. Nekuba inga waswega. Banji wayobora kuindime mubuswa obu agwamba. Mwami, saati ndaka kambauga musinariago. Kasi nsima, saati musinariago. Ndaka tanda miu ya mibi. Saati musina iliago. Ndaka jita mirimo, mipati minji. Uyo amba, amuswe kuindime nyebo. Nomujita milandu, tindaka musi agwaro. Muriango umanigite, aipati denjenzira, elyo mbaje, bayo, bayo ijana. Andingu pegu ye elwa gumwi ogo, uyo musunganya. Wende anaku sayansi ya ziamisamu, mutolopo ya jikabu. Wende anaku mierwe ya zintu, ya dogotera. Uli tuambo, tuatu soe tuli ziuru, ziri magumi otape, mujikabu. Amulike, mumazwa ali magumi otape, oto. Madoka chela toba jisi. Ayongaye ayama piru simani ini. Azintu. Zoba nyua. Ziatu ambo tuatu soe. Uyaburo wako magani. Ulatondezia. Mu United States ikuti. Gulibana ibanji. Iba mchogwe igu inda. Mbobali ibana. Iba ziagwa. Muru kwa tanuru sarara. Zena mwagaji hiba ikuti. Bible ya gamba. Mu Deuteronomy 14:2 ikuti. Mwana wa mchogwe. Diotola miaga iri mianda yone. Iguli. Ejo ikuti. Jimane. Bana babana, bana babana, bana babana, bana babana baba. Tabagonzi kwima mumbunga ya mwami. Nyaga iri mianda yone. Maziarani ari kumi. Nyaga iri magumi one munziarani. Siana ni wabo mupati 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 wagali mwana wa mushogwe tanaga tola ibusena ino ninzi nditondezi ao pojaka chinchwa ino tubora kunzi alimwe lino ivana ba mushogwe kambo kama mambi alimi ivana kasi basi sibi kaba sama mumtu kwa mburi barumi jiri nchise semyo kubushu ibareza basi kufeba misanga ya tombwe basi kunywa zikora abo batekwa baliamba ikuba bana Kristo leza ulakasya inkamu iri bobu ya basi bwamu ejo jirulweme pao badalita bana Kristo wabo tajikangi Yesu chagamba imuri yango umanigite aipadile njenzila pere mbaje ibanga bayoijana tabakari bombiru wabo basi turao irobo mulange jindi Davida na agambirwa isiri zyagwe ezi nzyaga jita wage mpaja kufambana elio resa waga muyanda kambo kanchijo yebo wabambira isiri zyabo bayo wamba kandigari yati arugo kambo nzi bari jisima sena manji agunka inga baunka umariango ayo amu shogwe ayo ayo suminana ajiri bobo hele nchindi jaguchi baga mba usibasame situwa nyosisu desi ya resa aguga mba uga ichwi kakutagwe iguli mwanya maga ni mabotu bantu wele deguli bombia iru wabo jagujiwe kusini zia ili mbi agati yaba na Kristo bayanda iwa amba iguchi ndimu na Methodist ndimu na Baptist ndimu na Pentecostal eyo taja ambi jintu eyo kulireza ndagagana na miambo ndagajita marere tulavika iwa ambili sisi ya ari yeyo gaguli ejo mchimwi ya zintu ziofazi ya maningi ejo choba gonzi ya igujita masimpe imvula ilawita barureme mbubonya mburi ibatarureme imvula ilatirira zishango mbubonya mburi mboitirira nsagu roi imvula njiona nguonya muya usalala ulawita atara yabantu ejo neguba tajambi ibu pange babu werete iguba bandene ibu somukati guya anze Iku tari wibu nunakwaji wajanze na kutondeze kwa here muya mugachi wale zamumi oyo ubamba imuntu oyo guba chirenga jipya oyo ulibombia umoyo wagwe na moyo wagwe kumbere iliareza yebo ati mugamba usiebo wamba iku ndambira kuti urasumba usia kumi ababibiri ikuswa muma milioni aya ama bilioni abantu ari one munyiga ndirasumba usia kuti na ikumi ababiri bayoji konzia mukugwempwa amujiyeye ndimwambira eyo Yesu chagamba mumaga ni mabotu amujiyeye ino jerere kujitanzi kambo bwamu bwangira hagati kabantu ibana bamushogwe batalia kuziyakwa ejo kirabasimasya mwabona inga twaima awa gamawora ikubikasi ezio alimu inyobo inga mwabona kuti tulimu kupona munziara yabantu imbi inyonyogete iborete kujisigo taji kambi ejo choka takonzi kubona zitondezo taji kambi takonzi ikumba maka ni mabotu ibaka bamba ikuwa bayumu ikakuli mbasi bukombi abali pete sena Yesu takamba ejo imuya ulamba yanchobeni kumasuma akumamanino bayo basi kainya basi kuli sumpura bayandisya misalo yansi ikwinda yareza gajaya azipangano batali endereri basi tunyetu abo batandi iwabotu balaji wajabugombi mwabona inga wongorora masimpe inga yebo wagana na amyambo masimpe lucho mori otanda vadaimona masimpe pere tajiri ejo chotoli mkwamba ura pao inga wamba kulindime mkwesu pranamu ino jando jamu na Kristo ninzi nguni uyo futua sae mkwesu pranamu ndira shoma ejo kulireza tandi hii ndira sumina kuti ndifutudwe ndireza nisabu migangu abusuba atwi ikutina tabuli igabotu mburi iju eri kukuti uliji ntuji mwiji rubite ndire degu joga akuyo rurama aha wamba mwesu branamu jindi bantu vaganana amyambo sata jambi kutibaka futuka pepe munene pepe janchoben daga mwa barozi abasondi gaba amba amyambo nishobo yonse ya bufubafuba ndagabona ibantu gaba ganana amyambo akupona amwana gazi wa mwarumi umbi ndagabona bantu gabagana na amyambo akusotoka mujuru alimwa ansi akuongorora mburi inganda iri mukupya emuliro akunka akunjengerera emirimo yabumperenge akubva akuamba ibubeji azintu zyonse mbobuti mbonga wajirangira pepe munene zuli wakumbungano madaigona mumbungano bali pete mburi boba konza ikuba pambonzi yebo uye yakuti inga baura ningwimba munsondo pepe pere mumuvuro ikuchita chinthu chimwi ejo yathombe irogo jiborete ajibyabi
God dwells in the heart
leza ukaramu moyo ikuchari mujiwa janze ngochithu chimwi jizwa umoyo muliango umbanikite aipatide njenzira eyo mbaje ibayo ichana muli mujakapete kumasuba akwa Noa ilusere ikuswa kumamiliyoni ayo muli mujakapete kumasuba akwa Sodoma botatwe ikuswa mamiliyoni abobo mbojioba kukubora kwa mwana wa munthu ali ninyo mwabona ibo biobo moto wede nyebo mwabona obo manjezeza onse imuntu ulaunka ikuya elio diabolos ulapanga ibagamba usiba songo ikuinda mujikamba ugiro akulegera ibantu ukukonzia ikuchita anchijo ibuzwa bumwi muntu wakamba inga tinda kulegera mujikamba ugiro changu yebo inga wajita ibanakazi ibangu ikusondoka pepe balikale inzira eyo inga jiyoba leta bumizezo ili kabotu vambile kuya kulega kusama zisani ezio azintu alimi aha imuntu omwi ulede kujijita yakamba kumuka nchu wangu sena nda sondoka iru wangu saa ndaba unyongeni na maka ninzi andime jintu jimwi mugati kajikonzi ikumuna nerede kujamba kandiwe maka ni ejo kufunga muntu nchamba wamba yebo uyo nyonyona mulimo wako aha kufunga imulimo oyo maka ni mwako tungayo nyonyona ulerede kunyonyonwa leza tupejamba ikwini ejo chirikwini akwamba ikwini kujatizia imbubo ngujibi isampu muliango umanikite wakamba Jesu aipatide njenzira alini yebo ayeya kuti mamiliyoni anyonse inyobo ndo bana Methodist bana Baptist bana Presbyteria bana Pentecostal vakanjira muyo wojengwa akubuzuba Jesu akati vanji vayosika akukhala mukwami akwamba ndi chisinguzo ukuba kokuno wakamba pere bana bakwami payo batandiranze uyo vakulira akomoka akuruma ikwanthwino nchibotu kulingula zionse chifumo chino muna Kristo yoba kumi ya mamiliyoni ya mabiliyoni aba na Kristo iba lyamba iba yumu akushomeka mubumi bwabo bayo impya imuryango Yesu wakamba bobo mbangaye bayonjira tandizina mbangaye bayonjira jinturuzo tungu leza ndiregere ndibe umwi wabo ejo chejijo ngumu betesi ndiregere ndibe umwi ye wamba mukosi Branham mbobuti mboko nzia ikuziba mpao tindi nari muna Kristo tandizi pere andi mwambire ejo magwaro chamba jama simpe murashoma ejo yindi mwi osara ni wakatumwa kunyika lezo wakambira ikuinda kumuya usalara wakatuma angelo kuya rutanzi alimi wakamba boya kuinda mumunzi akatika bantu akubikaja ando ankumuzi yabo wamaabo batongela akulira zisesemyo ikurora mikazinthu ezyo ino chisesemyo ninzi imuka nthu oyo osama chisani ejo jamwarumi jira mujimareza sena wakasola kuba abusena onse ali chinthu chimwi chisesemya obo mbochikujima yebo yebo tokonzi kuchiiminina imuka nthu oyo osama chisani ejo jamwarumi eyo njenzira mbochipamba ireza ikumwa yebo inga waimba mukwaya yebo inga wakomba mazuba onse akuongorora mazuba onse na akuponenareza mazuba onse ulipetwe imulandu mukusiyu ibwareza ejo mbojibete magwaro chamba ichisesemyo alimi ababo bayimbinira ajejo bayo bachibero ajejo leza tuperuzalo kuti twime ikuwana ajejo ikuti nawere de kuchishoma iwako goyima awu akujata ijwi ilyaleza mujanza lyako talikakakirwi lino twabora kubuzuba obo chisesemyo cha bantu alimi angelo wakaunka iwuya kukubika jando arubo ndijanine munthu omwe mu Jeffersonville ikuti na uyanda ikuyiba oyo uyo uchikonzya ndijanine munthu omwe mu dhorofo iyesu oyo utongera akulira upenzekwa akulipirika chakuthaleka akukombera zisesemyo ezo zichitwa mudhorofo saa inga watambika chanzali ako akulipika a munthu omwe nkokuti kokweza ilugwaro olo muliango umanikite aipatide njenzira eyo itola kukumi mbaje ibayo ichana abo mbemba boruzutu bagerede kulikwajando o ingana kutondeze banji ibanka bumbungano ingana kutondeze banji ibaimba mukoya ingana kutondeze banji baisha jigoro jansondo ingana kutondeze banji abo bendereza ba bansangano sipati ingana kutondeze banji abo baongorora ibanji abo baganana amyambo ibanji abo babelega mumulimo wa magani mabotu here ndi tondeze omwe oyo ufukabide mumoyo wakwe upenge delogo hiku jatigia zibi zianyiga nitondeze mugamba usoyo ugonza kuima akupamurandu tukungwe oto nitondeze mugamba usoyo uyo ima akwamba izintu akupamurandu faro tukungwe nchibo tutayigiti uyo otandiru anze elio netigeti iliakwe ya jagulia tajigamji Philip Graham wakambira Jack Moore gamba tandiboni obo miswangano yangu mboima gamba tari muna baptisti agwalo tari muna methodisti na pentecosto gamba arimwi bonse baramurwana masimpe tandiri mungwamba ikuti igambo chendamba tandikonzi ikonjo nsomoka munabulea ndajamba kumbungano yangu ini ndikisi ikusoleka changuzu kambola yakusolekwa lili alindime balamba ikuti na ugabole ndiwo bakabotu pere utakambi chinthu nechibacho mwe kujatikiza ejo yebo inga agwaro wasowa ibuyo yebo inga agwaro wasowa buyo nguzuzi yako ndiyo kambauka ejo lesancha gamba ikuti nkambauke ejo chirituleme umwi wabali lusere uyoba kubusena bumwi umwi wabo uyoba kubusena bumwi pere kubusu bongo tandiyandi ikuba simulandu wakwamba ikuti ndakali wanya kambo nga kayanza ikamwi ikabusumini na njiso imwi yambungano na gabungwe gamwi ndakakambauka ibwini barama kambo nziyebo to kambo nzi mulimo wako mukazi Branham oyo ukuoneka ikwa mupati maningi kambo nzi kaumwaiki chakufambana muli bantu aba ibambi mbobali mukuchita ejo cheji jo mpao ao ejo cheji jo ndanjira mudolopo sa muye yakuti ba Assemblies of God inga babereka andime ikutari ejo chendi choma taba yachiti inga wajana imwi musindi yebo yeya ikuti ba Methodist inga bajita sora akurangalanga goba muenderezi wangu kwansondo ikuti na wanjira uyo onjira musina ya Jesu ejo jilika botu oh mubwini bala kutola awo masimpe la kutola awo amwi mukusena keri yokutegwa yebo utabi mukuswangana abaro munzira ili yonse muli ejo ali mpaoji ndi wazwa kwamba oh eno mukazi Branham taye ikabotu buyo mubongo ashonto eno nyobo mulizi wa ikuti nata ndiyo ikabotu mubongo kokuti baibele taliye ikabotu kumukuisha ejo teliamba ibaibele iyi munene nangirira Yesu wakati kambo zinyewo muita indime ikuti peze bule nyo mwakashoma Solomoni jitondezo jagwe jakuhiba nyebo mwakashoma ibuzwa ikwakwe inamalero wakumusanza wakazwa kumamalino anyika ikubona eyo jipeko eyo wakachishoma chindi nakachibona ari minyebo muli kede chakuliiba akulanga ari nchicho eyo tamuchishomi ari miwabunyina bakwe ibeni tivakamushoma gamba yebo boya kutara upopwe wakamba pere tandinki kutara eno wakamka kutara kunzira imbi kambo babunyina bakwe ibeni tibaka mushoma ejo jirulene muliango umanikite ayipatide njenzira elyo mbaje ibayo ijana indi niyakabora kuli basikwiya kukazekero kokuliko bakabede imwana kazi amwarumi bakaima munsi yachiingano anguwe Johane Amaria abamwi babo bakaunka aga nteka sekelo eyi ncheji indi lesa nali mukuchita izintu eyi ncheji indi mesaya nchali anyika eyi ncheji indi inguzu zya lesa ncheziri mukwenda mubantu bakwe alimi baba ita kuti babumburusi basalala ibasondokete ibanyongeni oh muli ejo perewora iri ano uyoba kuchompa masimpe kupati kumwi kurubeta oh muntu utasambali jamulau ulizi ogo nkwayoba kurubeta mubonya sikutobe zya magogo ulizi ogo kwayoba mubonya sikuhura ulizi ogo kwayoima mubonya sinjuka ulizi ogo nkwayoima mubonya achakorwa ulizi ogo nkwayoima takachompi pe pere au ikuchompa kukuyobeta kubabo bakali kuyeya kuti balilureme au mpali kuchompa indi nibakasika kutala au gamba masimpe twakatanda madaimona muzina lyako tuli bakamba usi tuzulirwa kumambungano amwi amwi twakachita marere imapati oh twakakambauka kambo nsi ndakali ndakali imubanzi mumugano ndakali bishopo ndakali eji amuzwe kuri ndime nyobo lowa muchita imilandu tinda kamuzi akwaro chejo we ogo nkokuchompa wakamba ibana babana babo bayohonjira akukhala mugami ikwamba tuli chisinguzu ikuba kokuno elyo bayobathandira mumutima wanze oko kuyoba kulira akuomoka akwakuluma mtwino mulyango umanikite ayiphatide njenzira eyo ithola ikubumi mbaje ibayoijana uri ndinye ibantu bangu bayandwa chifumo chino amuswirire kuli eji tenda phanga eji ndichisi imulimo wakujamba oyo ngo mulimo onse ngwe jisi ikuti na ntakakambauke mkambauko imbi mubumi bwangu obo mbobwini uyo babuyo ibantu bachonto bafutukwa amuyeye ibuyo ejo mbaje roko iye wokoba umwi wabo numbani mukesi branamu tandizi kwina munthu umbi uzi tulaliberekera lufutuko lwesu irwini yakuyowa akukankhama pere yepo rulamikwa aleza ikuti moyo wako tawusuminani ibuyo abaibele elyo nkokuti kuli chinthu chimwe chilupite kuli chinthu chimwe chilupite tachikomakani ejo mbungano yako nchoyamba yepo thokonzi ikunjira ipinda kuli ejo yepo erede kunjira ipinda kuli ejo leza nchakamba eri nde buku ndoyopetesegwa ibaibele kokhala andilyo oh yepo amba aha ndakapapatsidwa muzina lya mwami jesu eyo chilikapotu eyo ndi baibele pere kuchibumi obo tabuli toberi tachikwasi imaningi ikwapatsidwa yepo amba aha ndakambaula muya usalala eyo chipotu eyo thokerede ikuchita pere ikuti ibumi tabuli mukati muya amuyeye nsaku zilathambula inguzo zizionya ezyo ziwita atala yawiti ikupamba ikuti ukomene kupamba insaku kuongolola azyalo insaku yakaindi inini ilamba nji akukhomana ibuyo mbuli iwiti mboyiwede eyo ilulereme iyaphone na kubumi mubonya ali misizipi ingawakhala mubusu ibareza kuongolola ikuzunda ikuphona mbuli muna kristo pere kuti nata kwe chinthu ichimwi jandene mumoyo inga waba anguzu zichona ikuthanda miyu ya mibi jesu wakamba obo inga wakamba ukamakani mabotho ikuthandira kuyo mbuli ikufumbwa mukamba usi umbi mbwakozi yakuchita ejo mbombuko jesu wakamba obo ibaibele lilachisya iyi munene nekwakuti ndakana na myambo ya banthu apangelo nekwakuti ndapha mupili wangu kumpha mbuli chithuzyo ndapha lubono lwangu lonse ikusanena pachete ndi chisi luchomo iwenzya imarundu ndakachita zinthu ezi zyonse ndakakambauka muzina ilyakwe ndakathanda padaimona muzina lyakwe wakamba thandiri chinthu apopo inga wachichita akuthapa ichinthu waujana muzezo na lino chinthu chakuchitango kuzwa kumoyo wako kopa muna khristu eno njira mu mulyango umanikide khambo ikwezeme njenzira eyo ithola kuli unyonyoko amamiliyoni amamiliyoni munzyalani eyi yavashomi bayonjira imuya khambo mulyango umanikite ayiphatide njenzira eyo bayo yepo mbuyo akhristu iluzutu yiphatide njenzira eyo ithola kubumi elyo mbaje ibuyo bayoijana lino ayo madzwi a mwami wesu ma ino wakali kuchithanzi ikayimbwi awo gahiwa imizezo iyapo alimwi wakamba ngupeze pule aha mbokuti mbanga wapalesa ngo munthu kokuli busongo obu kokwakaswita vakamba mudhoropo ilyakwe ilini indi yepo wenda mudhoropo awa jiponeka mbuli thandambi eji kuthalemeka kulikonse kuli ndinywe no banthu muli vana khristu mulandiyanda yepo wenda mudhoropo awa elyo kuponeka mbuli kuti nguzu zya satani zyakuzunda obu busena buphedwe mulandu eli dholopo liphedwe mulandu ino Billy Graham wakamba nzi chindi nakanjira mu Rosebel wakamba kuti kwakali busena buyenderezegwa anguzu zya madaimona maningi ikwakasola ikubona mubomi kwakwe yakabikwa mumuthende kamba inga wankhwabuyo ikudyamininwa ikwa diabolos walo inga wandankhwa khambo nzi oyi ngu munzi wangu wini chindi jesu nakabweda mumunzi wakwe wini wakamba kuti milimo miphati minji njatakakonzya ikuchita khambo kakuti ashoma ikwapo imusinsime kuli chisi ipulemu imukamba usi ikuti kakuti ali muchisi chakwe ichini muli ichakwe chini akati ka panthu pakwe ipeni mwabona thokonzi ikuchikwasya magwaro amba obo mwabona lino chindi yepo wenda mudholopo kuno alimwi thandambiri kuti inga tinda dipa ndilenda ku panthu apo pasukana ijanza lyangu akwamba Oh, Mwes Branham, ndaku yanda. Alimu ulizi kuti obo mbubechi. Yebo ulizi kuti mbubechi. Ikuti nale saula kwenzi ya kundambira ikuziba kwa moyo. Kango zi chakwezi kundambira ejo. Masimpe alimi agati onya a abantu iba kubeni. Onse mudoropo jindi iba kubona kabamba. Aha, nyo mulizi. Ndakabona bobu, bobu. Poguri, poguri nkoja kabere. Atala, ogo. Tuli muzimu romga noyo. Yebo ura huwa. Andi mwambire, walegera mtu umwi munganda yako oyo. Utaku yandi maningi, yukara munganda yako ashonto buyo. Iku mwaguli mwa ogo kwenzu, jitaimu se ejo, azioro ziri kumi azione, pao ura jana ejo. Chendiri, mwamba ura. Pao wanjira mwusena ogo bantu bose, kuba kuyanda, iku ni mwa ogo. Wakutambwa, ibuyo, o, ma, alimu inga wakara ibuyo. Kuya dionse mwabona. Chejito mwabona ngomuya. Alimbantu tabasi ikuti na nchinzi. Barakambo iga mwabantu. Choba sofede ilogo. Ino nchinzi jipanga banagazi babotu. Ino nchinzi jipanga banagazi babotu kusama zisani. Tiaji sapi agu nkaguya. Ino nchinzi jipanga agwaro eno. Nogu jitontora. Ibasili banini bala miaga irikumi. Ajisambomwe ya kugomena. Igasa midezi sani ezio. Ziate degu sama gumbere ya banyina. Harimu anze kuya, munga kwa. Ngugambo, ikutari mwana oyo. Mwana oyo tazi, ibubotu, ulibose. Pere ngukambo, ya munga mbausi. Umui, mujiga mbauri. Waka kagirwa ikusitikizi ya iburizi, ibuwe, ibuamulimo. Eyo jiriro menchowe ni masimpe. Bana kazi baraunka munga kwa. Harimu, kaba samide, jamkwera gose azintumbuli ejo. Abasi zibi, barabaranga harimu, kaba ziguti. Ulamurandu janchowe ni ibuyo, wendelana, iguti. Wapona amwarumi oyo. Yesu wagamba obo. Yesu wagamba kufumbwa muntu ulanga amwanagazi jagusugama. Wajitagare mamambe anguwe mumoyo wagwe. Alimi uyoji huirira bubuzuba warubeta. Mwiyangoma nigide. Haipadide njenzira. Ndirizi muye ya iguti ndi murombwa na muyumbu. Tandiri muyumbu. Ngiri munyogo alimi nda muyanda. Amujije ibugari obobusa, iguya kujingano, agulira, igusiga. Nyoya yanu isusitwe amuya iwagwe. Oyoyo obupa, ifutatea zionse, zianyiga, agwenda, jabu nareza kumbere liagwe. Nyoya yanu, kipia, kambo ganguwe. Ruyando ibutari ibulizi, Kristo taribulizi. Iruveregera Kristo, uruyando oro. Iruveregera Kristo, lulagu minya, lulagu sungirihia. Mane kututa na goonse, wabu umigago, wendera na anguwe. Ejo cheji ndi, nobona jibi. Alimi wakari na atalanyiga, jagabija leza, umasuba agwa noa, jindi, na agabona nyoyo. Alimi jeso wakakala atala, yagarundu erio wakati, Jerusalemu, Jerusalemu, mkunji buti, kundi kuhumbiride, pere uola iyago yasiga, anganda iyago ya batongo, agobo mboji oba kukubora kwa mwana waleza. Nyo ya basho mibeni nchoveni ili chogete. Uliwene ndionya eno ibuti kulele dewa rukurusho rufumpa inyiga ei. Mbobuti mborunga waba ibuinda munkamu ei yabana bamushogwe. Mbobuti mborunga waba kaguli batetwe mulandu iguzwa kukutariga. Iwa mibareza bulimbuli imuntu oyo waga kwera iganyandi murwisi. Alimiji indi nagaga kwera waga jana iba furwe. Iba nkoma insoga bajurwa. Insui azimwi, kaga lingu wakere teigu sala iguti, chejiri, wakakala, wao, ibuyo, ankomwe, ejo chejijo imagani, mabotu, chajita, ejo chejintu, Billy Graham, Oral Roberts, iruangu, iwagamba usibuonse, ibambi ahabo, iwagamba uga magani mabotu, mugu harira anze, kagu, kagu gwerera mugati, pao, mpozibede, mwami, Hele ino nchinzi, eyo, churi mugujita, jindi jonse, tujana kutiebo, tunaga jogera irubo, Ziri jogete igare muya mujiziba arubo. Ino ninzi kukutariga wakari furwe. Tejaga mujincha uje kwa muga nyandi. Gama gani mabotu wakari furwe kukutariga. Wakari nkoma kukutariga. Wakari nzoga kukutariga. Wakari sugu paupa gata nasora igunjira mumbungano. Taga jisibu ya ndisha igurega kunywa igwagwe. Agu manjuga, agu feba, agu ba. Akubecha, wakanjira kuyo kambo, wakali ikuyo wakehena. Yebo, uligamba wako, ikuwa muntu were delogo, ulinguo, jindi wajita ejo. Obo, mwini, uliango umanigite, aipatide njenzira, alimi, mbaje iwayo ijana. Atugombe, mwami, oh, ndiringule, mwami, solega igambo gangu, njonya eno, mwami, tandilege liguti, ndibore, igumbere, yarubeta, umbere, iliago, wamana igugamba uganzira, eh, oh, igutina, uri chinthu chili chonse chitasala ndi mwini ndine mwami chigwise ikaka tulabona kusupa mbobuli mukupona mo chindi baulumi abanakasi ndi baba basi tulengwa iloko bausidhe ibweme yewakamba chindi chimwi takukwe akwaro ikusa insoni akati ikabana basimbi basiyoni ikulelemeka ikapothu ikwapo wakagwisikwa maningi mane akwaro tapakonzi ikusa insoni ilimbi o mwami amuchiyeye akuziba kuti nkholoko eyo kuthala ili mukuyenda kunthamu imaminiti yomwe na obiro ashede elyo lunyonyoko luphati luyobora pawo muleke oyo simatombe kachili simatombe leza tusinsi mune tonse chifumo chino tuzunganye mwami tulabona zithondezo kazili bonya tujisimeso esu kachukite ikuziba ejo tubona mamiliyoni amamiliyoni mwami avo vafutata alimwi vatantamuka ndagamba ino ndachitanzi ino ndachitanzi omwami sakuli chinthu chilichonse mwami ikuti nachiyothola kukamba ukaroko miphairo loko kufunga chinthu iloko ndigwasiye mwami ikuti ndikonze ikuleta mulumbe ku bantu ino ndachitanzi pere palasumanana kuukaka yepo ulachita zithonde ziyako ziphati akuchita zigambyo ziyako alimine kupapopo palasumanana kuyenda mbuponya sena ngulugwaro lwako ikuti lwere tikuzulira sena ncheci ndi chakuti takwe munthu uza kuli ndime chitatata iwangu wamukwera eyo ponse apo tata mbandipa ndime vayobora kuli ndime mwamireza kopha chifumofumo chino chakuti ipanthu vayosinsimuka akubona eci chithondezo cha mamanino cha nyika ndakomba leza ikuti uyopha chinthu chimwi ku banthu longeze banthu apa panini awa chifumo chino leza talika amuko yesu neveyo mwami ponya muwili wakwe ulichisidwe chifumo chino mwami ikunyongana mwita ndakomba ikuti dzanza lyako lyakuponya liyopa ali ngwe nyanyamuna muuya wakwe leza kwaunkha akati kambunga eyi kuli vaalumi apanakazi awo apo ndiza mbentha kaponi ilupo ikusikira kupusuwa obo kurubeta pawo ndeyerete ikupha ipulunguruzi pere ndapala ijwi lyako mulyango umanikite ayiphatide njenzira pere mbache ibuyo vayoijana omwe mileka apa pate apo ivache vamwi ivapo ulachichita mwami kopha echo ku banthu ponse ikuno ndakomba mbuli imunthu mbwakonziya ibuyo ikukomba mwami apa panthu inga vandichitira kufunga chinthu muchiyimo ikundigwasya ikuti na ndafide nzala inga vandisalina ikuti na ndapulide msuti inga vayoyula inga vaunkha anthu omwe akundiulira imotokala ikukamba ukamaka ni mapoto inga vachita kufunga chinthu munzira eyo o tata lingula miuyo yapo chifumo chino ikakachita alimwi valekere vachilungulule kumbere ilyako thandizi ndashoma ikuti umwi wonse wapo uli muvasale avo alimwi ndi vikhe awo ambepo mwami alimwi kuti na kuli kambo ikali konse muli ndime ikuti inga chiyinda pa ikuya mwami iyepo chiyopunune kuli ndime ndilachiluramika ndionya eno ndiyandakwa masipe mwami ikuti kuchifumo echo takukapi ipenzi kumulonga ndiyanda ikuyonjera ibuzwa opo alimi thandizi ichindi nobuyopa inga iwapa ikwasunu apoopo ndigwasiye ikuziva gwasya ipanthu apa ikuiva alimi chindi twabona miyoyo yesu ili itavikhilide imanu o tulapoterwa imulumbe mupothu ikuswirira ukaphephere nakunkha kumbungano tulalumba mulumbe mupothu tatu yowi kukanana jesu kupusena kumwi pere mwami sa chipi mukuli uloko kuli ndiswe elyo chileta misozi kumeso esu ikuthongera akulira akuinkira kuchirwana zinthu zonse zisesemya eso zichitwa mudoropo mwami lekela angelo waleza ikubona echo ali ndiswe akutugwara wochipha mwami akwaro opobora mwami jesu eno akupamba miyoyo yesu akutopa zithondezo ziyako ziyakasimphe ikuti iyepo uli akatikesu ikuti tukonze ikuziva ikuti tuli mukuthambula kuthambula chithondezo cha mamanino kakuthanapa mamanino anzyalani eyi alimi tulapona chimo chitali mumulawo ndiyendi ipanthu valaphona muchisi ikupa apahwanda ivazyalwa iwinda kuli vamaka inthu vapaalumi ipambi alimi alimi vasimbi panini mutugwagwa alimi pali nyaka valathandwa ikuzwa ku zikoro mwaka amwaka apakupuxi yababa matumbu alimi kuina ibulemu alimi kuti banakazi bali mukuba musamu ubora iwabo ikuinda mukufeba alimi akunywa alimi azipekupeku azimwi zimbi ezo zibisa mizezo yabana omwami mburamfu kuti mbojinga daima alimi yebo leza ulasalala oh tata ndiri mukungwa nzira nyenzu suno ikuti jito jimwije erede ikujitwa jakufambana mwami Tandizi ejo jakwamba hey, ndakomba mwami ikuti uyobika mumiyoyo Yesu ejo jakujita gopa zinthu ezi mwami kwazilomba muzina ya Jesu amen. Iwo lalilafu afwi bantu bonse babeteka kabotu abo bajisi kuyeya balizi kuti chinthu chimwi chilafu afwi kuchitika wina munthu mukuyake yobo oyo jisi muzezo ululeme chitakuzi kuti inyika eyi tayikonzi ikwima ikunsi yazimo ezi tatukonzi kwima ezuma takukwe chinthu chomwe mburi mwembezi wanu amunyoko wanu takukwe chinthu Jomwe ejo, cheninga ndamusorole lankuko jifumo jino. Here kuri Jesu Kristo, takukwe ijintu ejo chendizi. Amuye yebuyo kwa zintu ezo, seka sinsima ikubora. Kakutana, iba kujitika, wakukwempa. Zintu zionse ezo, zindizi, ziaka zulila. Yebo inga wamba, ino kujati ziajando, jajinyama. Ejo jede kubora, mugu penga kupati, imungano inonki degare. Tabere de ikukwarwa aba. Baka unka igare, mwabona. Iku vikwaja ando, gulimu kujitika eno. Iku vikwaja ando, gulimu kutondezia eno. Jitindo, tijira gulireza, tijira gulingwe, chakufambana. Ndalomba jifumo jino, kujindi, notulindira awa. Waka indi ibu yo gashonto, alimi ndari mwa ikuti, ujite. Nda, ndakonzia iku mwa, kuli mwa iwanu, umi au umi iwanu, iku sora iku ye. Oleza, ndiringule imebo. Eyo njenzi la njenzi lingwa agwaro. Ndaibaru kakuti mirumbe muli oyu mwezuma. Tairi ampuo agati kabantu. Wabapa mulandu alimi wa. Bamba ibuyo ikuba. Babi habi. Mutu umwi ulele dekujita ejo. Ndirombo zakuti na mtu umbi ndisa. Kere kuti muli mo iwangu. Kukujita ikuti na ndere dekuba. Sikujumba mwana kazi. Ndilegere ndijumbe. Iku tina ndiri, Davida wakati, inga ndasara kuma jipukutilo, jamuri yango wakunganda ya resa. Iku inda kukara, mumatente, ajibi, eo jirurweme, ufunga jintu resa, nchayanda indwe, iku jita, jijite, utawusi nsoni. Iku tiguli, alimi yeya, ngiri zi ejo, jintu jipati, iku amba, mwesu, yebo amba kuti, ibantu, ibarulisere, iluzo tu inga, bafuturwe. Tandizi na mbanga e ibayo futurwa. Inga tinda kwa ambira. Hele ndamba jitu yomwe. Bayo babaje ilogo. Mubuzuba buli obo. Ye yabuyo. Mubuzuba obo. Obo. Kwa agave de mbanga e ibaga futurwa. Ye yabuzuba abuwa noa. Abuzuba abuwa rota. Rota. Oonse baro. Waga amba. Abobo. Mboji oba. Kukubora kwa mwana. Kwa mtu. Kambo. Imuri angoma nikite. Haipadide njenzila. Nyebo mwabona. Yebo uranjira olike. Angwe elio, ugoonse mwabona alimi pesi mbaje bayo ichana. Banga ea wabashoma ikuti, obo ngobwini wamaga ni mabotu. Jesu Kristo wagamba obo mbaje ibayo ichana. Mbaje rogo ibuyo, baumi wababo ibaje. Ndirizi ejo nchiumu, jira minya alimi, jirandi minya ikujamba. Ikulimwa ilu yando, ilu wapuntunsi kambo kandinye. Pere ilu yando uwareza, lulandi sungirizi ya, ikuti ni mwambire. Ninungonya muya usalala oyo wakabelega mumasuba agwa Abrahamu, wakabelega mumasuba agwa Kristo, wakashomeze kwa ikuwa kuno, ikujita jintu chijona, ulikuno. Nino ikutinda mwambira ibwini leza ulisinikizitwe, ikubwini obo. Ikutina tandibambi ichwi iliangu, tandiri muntu wachwi iliangu. Ikutina tobambi ichwi iliago, yebo tori muntu wachwi iliago. Ino ndiza inda ndashomeza, jintu jimui alimi, tinda gonzia kujijita, pere pere, njo muambira. Ikutina ndijisi nkongore, ya jintu jimui gulinduwe, erio, ndaguyuba, ndimesi kupa upa. Ikutina ndabora, kwambira nduwe, ndijisi nkongore yago pere, tandigonzi ukubadela. Pere ndiyo jita, iwe erere, mwe gonzia. Abobo, ulandijatila, alimi, ulandi kwasia mwabona tonso tula nkongole ya jintivyu mwi kulireza tuli ankongole ya bumi iwesu kulingwe atuwe wa shomega iku jatikizi anchijo watakata agwamba utambi aha lino langa ngiri ngiri muna Presbyteria ngiri muna Methodist ngiri muna Pentecostal ngiri muna Church of God ngiri muna Nazareni ngiri muna Pilgrim Holiness utaye ejo boyoba mamilioni ababo mukehena yebo goba muna Kristo muri Kristo mbanga ye bayoamba mwesu Branham ndiye ye ne umupairo lino ndianda kunyamuga leza akulongehe
Lord you see their hands
mwami wabona manza abo iwora lili ano muya usaba waumusia ibuyage o bujifumo lino ndamvu wabushubwako ndaibarura ikuti muli wano kulemeka ichwi lyako nebo ndi mwami ndakashanga eryo njoyitirayira mubusuka amasiku ikutegwa umwi adachinonkhori ikuswa mujanza ili yangu yebo akatuma ichwi lyako kukuchita ibukanze alimwi ndili elede kuchita ejo mwami ilugwaro lwakamba kuti ulimbo kuja nguwenya sunu abuya myaka ndipo akakonza kushoma lalo bantu mumazuma ako ndipo akakonza kushoma kuti muya usalala wakali mulindwe alimwi yebo wakali bamba iwako ikuba muntu leza yebo wakali mwana wa leza wakaziyakwa kuli nakali ndi oyo wakapora munyika ikuzotununa ikuswa kuzivisi yesu alimkambo wakabona muya wa leza mulindwe wakasola kuchi bamba ibrandene alimwi yebo wakabambira mwami tandiri ndime uyita milimo ngutata wangu oyo ukara muli ndime ulachita milimo ikuti mwakaita Abraham kuti uso wanu Abraham wakabona buzuwa bwangu masipe wakachita chindi na akayimvwi munsi iliyakwe wakamubona akachita milimo eyo achitondezo wakabona buzuwa kwakwe akukhomana gamba mularubira mukutaziva rugwaro niziva inguzu vyareza nzira eyo lesa ngwakakonzya ikuvunikira nakalindu akuzyara mwana kuzyarwa kwanakalindu akukhala irwakwe mukuzule ikwanguzu iziyakwe mumuntu oyo omwe alimwi nzira ngwakapweza ipulowa obo kubona ikuzwa kumubiri oyo ikuti wakatupa mbuli chithuzo akusalazya ibanthu ikuti irwakwe inga wakhala mukati ikusumanana mulimo akwe mmamanino akulondola oleza sisimuna ibanthu ikuti babone ejo wojipa futula abantu bonse abo batambika manza abo salazya nyoyo yabo mwami manza angu ali muchuru ndi salazye o mwami ninganda yakululamikwa obumbusena oko kotwerede ikusanzikwa lekera muya usalala utusanzye chifumo chino kuti usalazya kuzwa kububi wakwamba mwami ikuti kutakabi mtu uyozwa ano pere oyo uyozuzikwa amuya wako ndizata kukabi kulimgwa kumwi kuzwa anze chindi chachitika pere mwami poya mukati kwisya chihumbirizyo akututondeza mbotubete mwami kojipa ali mtuzuzi amuya wako amoyo wabwini ausalala alimi muchindi ejo jampezyo amasukusyo mayumu uyoba mubotu uloko uyandwa maningi kulindiswe muli mbotwenda anthu omwe ikulindira ibuzuba obo kuchindi misozi ikimburumuka amasaya esu kambo ikazibi siyadoropo akube kuti muya usalala ulange ansi akwamba uli umwi oyo ngwenga ndagwara nguwangu ngoyo wangu kujipa mwami akube kuti ajane akatike su twachilomba muzina lya jesu amen
When I come to
Jindi ndago gola goma mani nazo Ni oya ya muya unga Siga sabu ki mtotani Endike Yondi tondi jago buya
I won't have to cross your land Jesus died on my feet When the darkness I see He'll be waiting for me
Sega sabugi chodanindi wake.
I want to know him now.
Dianda kumusiba lino. Weza chanzo yangu, mwami muyandisi. Disororere kuyabuya. Ndilege ndime. Ndilegere ndime awa mwami. Ikurwana zintu zyonse ezo zitegwa ziri rubite. Zintu zyonse ezo ziboneka kurubira. Kandikwema kani ejo kufunga chinthu nchamba. Ndilegere ndime mwami. Jindi ndachita ejo zyonse chendikonsya. Ndikwasiche ikwima. Weza chanzo yangu. Akundikwera ikwinda muli nchicho mwami. Jita chinthu chimwi. Ndilegere ndime. Jindi zero zintu ziyabora arubono irwanyika eyi. Arusakatizo rubotu ronse irwayo abulemu bwayo. Ofa ziyameso angu kuli nchicho. Ndilegere ndibone ngwe iruzutu oyo wakandifida. Ikutinajira ndipa ikuswekerwa benzuma bonse mbejisi. Ikutinajira ndipa kuswekera zintu zyonse nzejisi. Eyo tajambi chinthu nochipa chomwe. Ndachipa chonse achipairo. Eyo chechicho ndilegere ndime chakushomeka. Eyo buzwa bumwiji ndi iwega iwaunga ibuma ibusu wangu alimi ndirisi ikuti moyo wangu waunka amasoba angu amana ijindi jangu jasiga akati iliangu iliaku kwisikwa goji gwabigiro tandiandi ikuzabuka Jorodani endike unoligo inya jindi ndabona imutima unolingira indime awo tandelede ikuzabuka Jorodani endike ikuti ndaanda mwimina alino uyondi mina elyo ndiyo pone nangwe oyo wakandifida ino ikukomana elyo bumi ibangu mbobu yoba eyo njenzira njendi anda ikwima ndayera kuti kuli bantu bachiswa awa sena wahosya makadi ali onse ndaruba sena bahosya makadi sakuli kadi yakozekwa lili lonse mbani ibantu bachisi makadi ami pairo pepe.
I'm just waiting for the Holy Spirit.
Ndirindira buyo umuya usalala ikutiye bo shoma ibu yoruzutu. Goba buyo arushomo utazumba uzi. Ikuti naleza ulayu munu nakulindime mapenzi ako. Ufumbwa mboli bede. Tandi hii ikutiye bo wanyamwe na ijanzali ako. Yebo tondi hii arimwi tandiku hii yebo. Pao ikuti leza uyoyu munu na awa. Sa inga yebo wajishoma ikuti wali angelo nguenya oyo. Wakale tamurumbe kakutanaba ibu yorunyo nyogo. Iga indikuya inga wabanguenya angelo oyo. Wali ikuleta nyonya eno kakutanaba runyo nyogo irundi. Sa inga yebo washoma ejo ikutina inga wajita. Nyamuna ijanza iliago mujuru. Uligabotu, uligabotu, akube kuti mwami ajipe. Ukede munsi kulindime, uli umwi umbi ukede munsi yangu. Ngumuga sindran, awa, amuga mafi, awa. Eryo ndesina, yagwe mbolivete, kakede mponya awa. Ndilibasi, tandizimu arumi oyu, umwenzu kulindime, peleleza ulimuzi. Ikutileza ulaji ubunu na eno, mbanga ibanu ibasi ibuti, hajiri. Utaranji alindime, ma, ndire isimarundu muna katanki, mujimo ejo, jawamba, cha, tandichisi, agwaro irwi olunji, norujea, ku, ulemba isina yangu irini. Pele kuliji tuji mwi nchendisi, ndimusi, abuchi, ogo, kugonse, pele andaba, iguhiba, lino, muta, wikirimanu, ali onse, ubwambe ibwangu bwamabara arimi yebo inga wayeya ikuti inkamba ugo yangu jifumo jino yaruzike yonse mumundando azintu zyonse yebo ulayejanya abaibere chindi jimwi akubona ikuti na talimpao amba agani ibona kuti na jiberesyo ijako jakulangira tajiri mugati ijindi yebo jindi yebo wajibika atala au. Tajela ni amise zoyago ini. Jela ni ejo. Nchamba. Muyango umanigite. Aipatide njenzila. Alimi mbaje. Vayo ichana. Kambo anzila mpati. Njito la gurunyo nyogo. Aiwa seme ngomuri yango. Abanji vayo injira muya. Ma milioni. Ama milioni. Ayo injira muya. Omwe iguswa muma milioni. Antela. Yoba inzila. Mboji bora. Nchejo we ejo. Nchagamba. Lino. Taga pa mwere oyo pere wagamba mburi obo mboja kapete mumasuba agwa noa ibantu bosanwe abatatu alimi mburi mboja kapete mumasuba agwa Sodoma botatwe kuzwa kujintu jonse botatwe baga futurwa kumuliro abobo mboji oba lino kuti kufunga muntu ulingusi muu yanchobeni ndi andanduwe ikulanga amwarumi oyo ukede awa ulimu kulangira indime jakutarega ibuyo mburi mbwagonzia. Wanyamuna mujuru ijanzari yagwe. Tandi muzi, senamu wene alimi, tandi ziji ntu jiri jonse kujatilizia nguwe. Ulikede ibuyo au, igalanga alindime. Pere mwabona, uli mukubamba kwabana uli mukugomba lino ejo chilileme lino ikuti mwami uyo ndambira uyu mwari ukede ulale ikuzwa kuli ndime alimi emiswangano Yesu mitanzi alimi mpao uli kede awo ikuti mwami uyo ikunona kuli ndime ejo ncha ejo ncha ta tandikonzi ikumuponya tandijiti inga tinda jijita ejo kambo leza wakajijitakale ejo pere inga yangibizia irushomo rwako bantu bonse alimene uli mpao ano muya usalala ngwenya ibuyo alimi amu yeye Yesu wakachomeza eji kakutanaba jindi jamamanino ngujitondezi jamamanino lyonse ibuswa mumwi liyo andime twakali kukede mukagwagwa alimi toka mwi gatwambaula ejo ndakasumanana ikumbwa ikuti uli kuchintcha kubora ikuchintcha kubora jindi ni twakakanana takukabi kuchintcha mumulimo wangu pe kambo takukonzi ikuba ilindi mene kuyoba kuchintcha muli ndime ndakali mukompamili yonse elyo ikulekera ibuyo ibantu kundisololera akundenzya akutuma nzira eyi nzira eyo nindakalibunga ndakachita chinthu chimwi imwami nakandaambira yakuchita yindi chidamfu yakainda nekunga thandili mupenzi mo mondipete sunu ndilaunka nsondo ino ibora ikuyoba endike aleza imunene nde ndere ndekumva ikuzwa kujulu thandiyandi ikuba mukompami ndiyandakuima akulamwa wangu kwini imwarumi chidasumanana kubora ikujoka kukonya kuli nguwe ukhede kusule kukonya kambo mwarumi uli mukushoma chanchopeni ndalangira nkhamu ya banthu kumasena onse alimwi jirawa kukonya ikugama ikujoka kumwarumi uchisikubura ulilemedwe imukuli pere ulemedwe mukuli wa munthu umwi umbi ejo lirueme yebo uli mukukombera munthu umwi umbi uchisi munthu umwi umbi a moyo wako ejo chilirueme sa embo ngumulongwe ikuti na ndakwambira ayo makani a mulongo yako sena ulandichoma kuti ndi mulanda waleza nkuchakorwa ejo lirueme ikuti na ejo chilirueme nyamuna muchulu chanzali yako sena ulashoma munthu umwi athala awa wanyamuna muchulu chanzali yakwe imwanakazi kusule mukati awo munthu umwi iyi inya iye kotondizi ndili mwenzu kuli ndinywe nyonse tandikuzi pereleza uli kuzi iyepo ulashoma ejo ikuti naleza uyoyu kunona kuli ndime ejo jira moyo wako sa uyo ndishoma ikupa mulanda wakwe mulindo munini ejo chopenze kwa chichatikizia mukwanda oyo awo ejo chilirureme alimwi mukwanda oyo uchisi chilowa abuchu kwakwe dokotera takonzi kuchita chinthu kuchatikizia nchicho yepo uli mwenzu awa ayepo aumwi uyandwa iwako ukhede awo yepo ulashoma leza inga wandaambira kuti nduweni akupusena yepo nkhozwa yepo ulachishoma sa inga watambula kuponesekwa kwa mukwanda ikuti na inga wachita ulikapotu yepo inga wajoka ku Somerset Kentucky kupusena nkhozwa alimwi shoma ikuti uyopona jilowa ijako jiyozwa kumukwanda ikuti na inga wachishoma chindi nenda doma ibala elyo munthu umwi uyingwe kusule awo muhu ikuzwa ku Somerset Kentucky uli mukukomba apenzi ilya moyo yepo ulashoma kuteleza inga waponyana ikuti na ulachishoma amoyo wako onse akushoma kuteleza inga waponya akubamba ikapotu awa awa kuli ndashoma ikuti dzanza ya munthu umwi yapoola nkoonya kumbere mukati muno koonya kumbere muli ndu inya ndapona dzanzali yako sa ndi mwenzu kuli nduwe muli ndu tandikuzi tatuna swengene sena ebo ulandishoma ikuba mulanda wakwe ulachichita yepo chisimukuli a moyo wako na chinthu chomwi yepo ulashoma ikuti leza wachiupununa kuli ndime yepo ulashoma ikuti ngumuya nguwenya oyo iwakali muli khristo mulimi wako ukhede awo ulashoma chinthu chichona awalo sa inga washoma chinthu chichona chichatikiza musindi munini wako ukhede kuzwa nduwe awo eyo chilileme ulakhulenge pere sa ulashoma kuteleza ulamuponya ikuti na ulachita nyamuna muchulu chanzali yako ulikapotu bika manza ako atala mwana mwami Jesu mubusyo bwa muya wako ndathapatira diabolosi oyu uli mukujaya imwana ndavika ulushomo ibulwa kwa Jesu akati basi kujaya amwana muleke apone amen ba alushomo mulileza utazumba uzi ikuti na wakonzya ikushoma zinthu zyonse zilakonzeka ikuti na wakonzya kushoma zinthu zyonse zilakonzeka chilirureme munthu umwi umbi kusule mukati imuya wanyamuna imuchulu dzanzali yakwe busana umwi Yebo, mulindu atala kumamanino. Yebo landi shoma kuba mulanda waleza. Tandi kuzi chondi zimebo. Yebo la shoma kutileza inga wayubununa. Kulindi me erio penzi iliago. Saa inga watambura Jesu. Iguba sikuponya iwago na sikukubambira. Kufumbwa mbojibete. Kufumbwa mbojibete. Yebo, ulajishoma mpao. Uligabo tu mpao ogo kunyongana iguansinga. Ogo nko jisi. Ejo, mchoga jisi. Ikutina ejo, jiriruleme. Kwa ama tende ago, ikutina ejo, jiriruleme. Obobu yo ikutibantu, babone, ejo kuti ngobwini. Uligabo tu, jiragulega eno. Yebo, koya kunganda, akuba gabo tu, leza kulongezi. Yebo, zwa kukantaki, agwaro. Jiriruleme, imulindo ukede, ikuzwa. Ngwe, uzwa kukentaki, awaro. Mkwazwa, awaro. Yandikuzi yebo, saa, digu hii, pere inga, ndagwa ambira yebo. Ujisiji tujimui jirubite, andwe. Ikutina, ndagwa ambira eyo jirubite, andwe. Yebo, ulatambula Kristo, mburi, sikuponya wago. Jirimu kasoro kago, ikutina eyo jirureme. Nyamuna mujuru, janzali yago. Mujuru, irogo, ikutekwa, ibantu. Bagubone, uligabotu, kwaya kunganda eno. Jiragulega, rushomo wago, wagubamba igabotu. Ndazundikizia kuti ushome, ndazundikizia rushomo, wago kuti rushome. Pao kukede mulindu awa, uragomba, nyamuna, igatambara, igagwe, kubushu, igagwe. Tandikuzi yebo, leza ulikuzi yebo, yebo uswa, Joliet, Illinois, alimu kujisi, ijigoto. Ejirule menchoven, yebo inga wagamba, ii, oyo ngu, oyo, ngumana kasi, rosera. Ngwa leta, eo jirimule me, molindira, wanda ambira kuchatikizia ejo, hee, tandizi ibuti, tiinda kamusi mwanagazi, eo jirimule me, jajitiga ibu yo iguba irushomo wa mwanagazi ikuti, duwali rupati. Ndaga ambira jintujo mwe, yebo, yebo, chonzi kuchitandizi, ulimungu ambira mwana oyu kede awa, umamani no ajunu, oyo ujisigwe, oyo mwana iwako, eo jirimule me, amen, yebo, urizi, tiindazi ejo. Chejo mbojibe dengu muu ya usalala. Sena, ula ushoma. Sena, ula utambula. Mpokuti, na, jirirureme. Ejo, chenda amba, iku jatimizia, imuri yangu, umanigite. Haipati denjenzila, jirirureme. Jesu Kristo, mwana waleza, uli imponya awa eno. Imu ya waleza, mumi, uli imponya awa. Sena, ula ushoma. Pao, umuziba iguti, tandiri imuntu uponya, tandiri sikuponya, pere muu ya waleza, wakandisala igu yo, igu litondezia, iwagwe. Tandijisiru iyo, tandijisiru zibo, wajintujiri jonse, pere ngu muu ya uwagwe, ujijita, nyebu mwabona. Harimi, uyanda kuti, musibe kuti, ndamuambira bwini. O mumbo bwini, iguti Jesu Kristo, urabamba umi au umi wanu, igu wagabotu, yonya eno, iguti na, uyo oshoma ejo. Linombuli uyo, ikutina wakabereka mu Kingston. Ibali, kama missionary, na kufunga muntu, na nguni, uli ule uya. Baga ubona kubereka mu Kingston, iwinda, musiulu, tiabaka ponesekwa. Kambonzi, tabu kubereka awa mu Amerika eyi. Ogo, kotu jisi inzira, mojibete eno. Kambo ni tatugonzi kubushoma. Kambo, tatugonzi ibu zabuga, ibu sena obo. Ibu koronkoro, ibu nini ibu talaguya. Sena, muna bushoma. Munyamune, mujuru manza enu. Lino manza ayongaonya, kovika a muntu umi, utobela nduwe. Andi mugombele ibu zwa, au mponya, alimwi, yebo utabi. Agu zumbauzia, ilimbi, mumoyo wago. Eji, jiraji kosia. Oma, mugwesu neveo. Obo mbondari, igurombozia. Obo mbonda kagomba. Obo nda. Yebo inga wa ye akuti ndagajirwa kuli jata. Tandiribo obo. Ndiri zi igabotu awo. Pondi bede. Ikuti ndagonzi aguyo ikutambika. Eji jintuji nini. Kulindi nywe. Sa muna ivaruga kuti Jesu Kristo. Mwana waleza. Awa agati igabantu jifumo jino. Jionya eno. Uli jona eno. Ikuli tondezi aru wagwe. Aha yebo amba. Mugwesu Branamu. Yebo amba ejo. Bobu ti mbonda jamba. Tandikuzi yebo, kulimwana kasi umbi ula tibi, waponese kwa mujizi, yebo, agulerege, undi jatira, yebo, wali kugombera mwana kasi ula tibi, kambongu mwana kasi ula mwi kumutwe, inya, uligabotu, jishome, uligabotu, uliano, ngubusi ubagwe, dinonche jichagamba, ezi tondezi, yoga chobera, auga shoma, ikutina wabi kamanza, abo, abajiswa, bayopona, mbobu timbanga wabeja, mwabona, tajiri arindime, tajiri arindime, eno, jiri, arinduwe, dino yebo, shoma, njilangidamu kanchumunini ukede, usule awo, njiona eno, ujisiru shomo irunji, waro, amarumi wagwe, baga suwa kubora, ili no kumwami. wakakara mugati muonya mumuswangana oyu wakajise kupasukirwa wajironda mugati ogo chokachara wagede ikupandura alimi alinguwe kakutanaba ibuyo alimi muhwanda wawe wakali afafi uziarwa alimi chokachara wagede ikumupandura ikwamana dere muhwanda wakaziarwa elyo hivakonzi ikujana ikujiswa wakupira wajibela jajizo mujibela jikompeme mumubiri umbi yakazwa yonse. Mwabona kambo nzi, wakara ibu yomburi, wina nasika atala awo, ajibumbiri, mburi ejo, wakara kuchule kuya, akujishoma. Sa eo jirureme, muka kirini, ndashoma, mbojibete, usule kuya, eo jirureme, mwabona ijanza iliagwe. Idogo tela takonzi, agwaro ikutana ikupasurwa kwa jironda, mugati, wamana gonsi, kambo nzi, wajishoma, watamugira ambari uyo, agwamba, jirureme. Lino yebo jita jiyona, eyo mafabi onse ngojisi, alere deguzwa. Leza oyo ugonja ikutuma kintu jimwi mumubiri wa mtunsi ugwenzia ogo wa gurwanwa iwanzoka ogo wakari mutende elyo ilia mtu oyo ikubika ikikora ikumujaya hajigonzia ikulesia ikijaya kuhonya awo mbobuti ibunji mkakonzia ikujaya marwazi mumubiri wako kambo oimwa alimi wakari mupenzi pati alimu wakere de ikubasikwa yebo were de ayebo ikutina toku jisi urafa. Lino kamubiki demanza anu ali umu ya umu. Utari gomberi omwini. Yebo kukombera imuntu uzwa induwe. Obo mgabete muna Kristo. Amuye eji. Amuye eji. Ikuteti mburi. Mbo mujitira ba mui. Inyebo mujitira Kristo. Jindi wajita ikubotu umuntu umu umbi. Uli mkuba mkubotu uli Kristo. Ikuti tolanganyi ikabotu umuntu umu umbi. Uli mkuta langanya ikabotu Kristo. Oh ma, oh, ikuti ndagonzia ibuyo, ikujana eji kuti jibe jirangbarangwa, ikuti ndagonzia ibuyo, ikulegera ibantu, kujibona, ejo, chondilangite, ajejo, chendirimu kufwa, ajejo, chindisi, jirimu kuzumanana, mwabona. Oh, wa Kristo mbari kutonchela murumbe, oyo jifumo jino, ikunjizia agunsi mponya, mumyoyo yabantu, akulenga jintu jimui au, ikutari ikuboterwa. Ikutari kulimwa, jirabo ora nchijo, pere ikulenga, rushomo rutamani, au, oro, rutagambi, gopa gabeira, kuri sinkondo. Lino yosu ila mpairo wangu, yosu ila wago, nyebo amugombera ne eno, ujendi, ndagombera, uonse wanu. Omwami eji ndijipati jandiga, kwa ibaruga ikuti, jio amba iwandanu agati igarufu, abumi, kubanji. Ndaganka mamugusi kwako kambo ndirizi mwamireza ikuti nderete ikukomba amoyo wangu onse ndaibara kuti nekwavobo kuti ndisa takukabi imuntu ujisu akatikesu mwamini taambi ali musanu ikuti bantu bonse ano bayosi bakuti uli ano hawa baima jifumo jino mwami balegere balo bantu banyamune muchuru manza abo bazi kuti tandizi alimu kuyina jintu ujijatikizia imbabo. Peremu ya wako, ulibazi. Yebo, lisima seseka amyo ya bo. Obo bunji iloko, ibuti, yebo. Mbosi mafavi abo, akupenga igwabo. Kavela mwami, ajibesunu, ajiba gwaro eno, ikutimu ya wako, uyokuma, mibili ya bo, ijisidwe. Kujipa, mwami, bali mkukomberana. Hali mindagomba aleza oyandwa, ikutimu ya usalala, uyojibamba, ikuba, ikasimpe iloko, ikulimbago, ikuti, tabakaji unduruzi arubo. Harimi kulikuruwa zibumbi mwami obo, ikupati ima ningi iwi indirila, ikupuruwa zi obo kwa kunyama, ngupuruwa zi kwa kumuya, hakube kuti moyo onse uchuge. Mwami mbobuti mbojinga java ikuti, kwa ima iguya, kumbari ili Abrahamu, hakujitaji ntujijona, gambira sala oyo, wakari kunze iliago, makwaru alamba, mutente wakaseka, harimi yebo, wakamuambira. Harimi Abrahamu wakamusiba ikuti oyo, wakari Elohimu, leza mupati. Mumamini timashonto yebo wakasimana mumeso agwe. Harimu wami jindi Jesu naga ima akujitaji ntuchijona. Harimu wakati inyebo mwagaita Abrahamu ikuti uso wanu. Harimu gaguli inyebo mwamba kuti muri zima gwaro. Gamba mula rubira mkuta ziba ima gwaro nesiba inguzu ziareza. Harimu gagamuita ikuti Beelzebul. Pele wakashomeze kuti kumasuba ama manino ikuti uyo chilamu ya wago arubo. Imusisimu wakamba kujindi jamangoleza kuyoba mumuni. Eri mpao potubede jini njiga itari mumurao niri mkuziangama kunsi ajili mbulija gorwa mkata dariga kuyagunganda masigu inorino yomwa isikwa mukati takukapi akwaro ilusuko wa volcano norujea uliojala kuli njio alimwi tulabona jindi kajenda oleza kwisya kuzumba uzya konse kuswa kulindiswe tunjeze mukutoperana ogo ndikwa tusimpe ndionya eno bora muya usalala tendabika mababa ako mapati kumbirira nkamu enini yabantu ndiona eno alimwi lelega iwako ikuzula mumyoyo iyabo alimi balegere bazibe ikuti uli mubusu wabuleza ikuti ndiwe ndime mwami oyo uponya marwazi anu onse alimi akuwe kuti busu wako mujite jintu jimwi mumyoyo yabo ejo jiyoba jitia ikuzwa anu jifumojino ikushoma ajo onse ejo jiri mulimbabo alimi akuwe kuti bantu bonse bajiswa haba pengete ibapone segwe. Kambo mbuli mulanda wako ndaima iku tapatila vadaimo na bonse. Tapatila iburwazi. Tapatila satani. Ye wakaswe gerwa alimi toriji ntumbuli mumperenge. Alimi twaita janzari yako. Ari nchijo jifumojino musinaria Jesu Kristo. Ari mbuli mulanda wako ugamba uga ijwi yagwe. Agwambira ibantu iwini ikuti barurame. Agwendera na ajwi iyareza. Ndakutapatira satani musina ya Jesu Kristo. Bozwa muri umwi au umwi wabantu aba ebazwa kulale amunsi ikuti vapone segwe. Yebo kozwa munkamu eyi yabantu akuzwa kubantu aba. Ndakulayirira ikuinda mulireza imumi. Alimi Bible yakamba ikukomba kusinizizwe iloko ikwa muntu urureme kunojisi inguzo zinji. Alimi ibantu ibanji ibarureme babikamanza ali ibajiswa jifumojino awa. Oh satani yebo inga wayanda ikwabamba ikuye yakuti ndarindime kabela inga wajikwisa ibulemu kuswa kulimbako here ndushomo irwabo mulireza akwaro palashoma leza alimuhere de ikuenda ikuinda kulushomo irwabo abobogo kweza kwendo lwako kuswa ano akuinka mumutima wanze ogo nkozulirwa ndakutapatira musina lya Jesu Kristo kuinda ubwami wa Baibeli lyaleza ikutumwa ikwangu ikuinda kuli angelo inogo ya musina lya Jesu Kristo alimi balege banguruge amen. Sena mulashoma nyo yanu yonse ikuteti mwaponesegwa amutambike manza anu kwamba ndatambula eno Jesu Kristo mbuli sikuponya iwangu zionse zimvule zyamwayika ikuzwa kuli ndime ndamutambula eno mubuzule iwanguzu izyakwe mururereko rwabusu ibakwe ndamutambula
lushomulanga nduwe
ino atutambike manza esu jakubotu nchobeni guri nguwe eno
kamo jene jene mafwa viande vumba ndumba mwari
oleza
Jalo Rufubi.